Ngiyabonga mfowethu, ningahlala phansi. Impela lokhu ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla enkulu kulobusuku ukuba lapha eLouisville, eMississippi. Besisibhekile lesi sikhathi, sekuyisikhathi impela futhi ngicabanga ukuthi ngiyofika eLouisville. Ngingaphesheya nje kumfula ukusuka eLouisville, eKentucky, ikhaya lami lomdabu. Kubonakala njengofika ekhaya futhi ukuba seLouisville. Manje phezulu lapho abanye babo bayibiza ngeLouisville, Louisville ne Louisville. Futhi angazi ukuthi lithini lapha. Ngicabanga ukuthi thina indlela engcono ukwedlula zonke indlela ebengiyibiza ngayo njalo bekuyiLouisville. Kubukeka sengathi i-L-O-U-I-S ibingaba iLouisville. Kodwa emumva ekhaya iLouisville ne Louisville ne Louisville. Ngakho nje sithatha ukuzikhethela kwethu ukuthi iliphi esifuna ukulisebenzisa. Into enkulu ingukuthi ukuthi siqoqene ndawonye egameni leNkosi uJesu, sibuthene lapha kungesikho okwenye inhloso kodwa ukumkhonza nokuthi ukuze igama lakhe elikhulu lihlonishwe phakathi kwethu kakhulu. Uma umhlangano usuphelile, khona ke bekungenzeka njengoba bekungenzeka manje, siyazi ukuthi siyamhlonipha ngayo yonke inhliziyo yethu. Futhi manje ngiza lapha phezu kwesimemo sabefundisi balesi isigodi konke lapha nale ndawo, futhi angizi nento ethize ehlukile kubo, ivangeli elifanayo nje. Ngiyakholwa uJesu wake washo ukuthi umbuso wezulu ufana nomuntu othathe i-inetha wayeseya olwandle, futhi ngenkathi eliphosa phakathi wadonsa lonke uhlobo. Manje yilokho esikuthola enethini levangeli. Uma umuntu ephose inetha olwandle noma echibini elikhulu, kulukhulu ukuba azi ukuthi uzotholani lapho. Ngoba ubengathola isikhuphashe, futhi ubengathola inhlanzi engumthuthambi, ubengathola izilwembu, inyoka, nanoma yini okunye. Kodwa umsebenzi wethu kudoba ngenetha akusiwo umsebenzi wethu kwehlulela, futhi ngiza kuthatha inetha yami inkosi enginike yona bese ngiyifasa nale netha yabantu ukuthi thina amanetha amabili azokweluleka aye phambidlana nje kunoma kuzokwenza inetha eyodwa. Ngakho ngifase inetha yami nani bazalwane lapha nonke ninabantu lapha eningabalawa amabandla ngapha, ngifase inetha yami nani ukuba iphoswe phandle olwandle lapha bese idonselwa phakathi bese kubonakala ukuthi ngabe inkosi inabo yini abanye phansi phakathi lapha ongakabanjwa okwamanje. Futhi kwangathi ivangeli elikhulu lenkosi yethu uJesu Kristu lingakhonjwa kakhulu phakathi kwethu kulobu busuku obuhlanu obulandelayo lapha, ukuthi sizobona bonke labo abangabanjiwe ngalo nyaka babanjwe e-enethini yevangeli ukuba basetshenziselwe inkosi. Manje thina silokhu ngeke kwenziwa kodwa kufanele kwenziwe ngobambiswano nomkhuleko nathi sonke ndawonye ukuba sihlangane thaqa ndawonye bese sihlanganisa izinhliziyo zethu ndawonye bese sikhuleka. Futhi manje sijabulele cishe imvuselelo yeminyaka eyishumi nanhlanu okungukuthi ngokomlando inde kunanoma yiphi imvuselelo esiyake yahlala isikhathi esingako. Ngokwazi kwami, ngokwejwayelekile imvuselelo ihlala cishe iminyaka emithathu bese ithola ukuhlakazeka. Kodwa ngokukholwa ukuthi lena ngenye yezimvuselelo ezinkulu zokugcina izwe eliyoyemukela, futhi ifike ngonyaka wokugcina unyaka waseLaodikeya ekupheleni kwesimiselo sesikhathi sePentecostal. Futhi ngikholwa ukuthi ibandla manje liphumela ekubeni sivivi kwalo njengoba iBhayibheli labikezela. Futhi sibona nje ukubamba kwengxenye yokugcina uma sibona izinto zenzeka njengoba bekwenzeka ezweni ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Isibonelo nje, ukuzamazama okukhulu komhlaba e-Alaska, akukaze kube khona ukuzamazama komhlaba okunjengalokho kuwo wonke umhlaba niqaphelele na kufika ngolwesihlanu lukagudi. Niyazi isikhathi sokugcina umhlaba owazanyazanyiswa ngaso kwakungolwesihlanu lukagudi, futhi ngenkathi inkosi yethu ifa futhi kwazamazamisa umhlaba wonke. Futhi khumbulani, kungahle kube isibonakaliso sakhe ebuya washo ukuthi kuyoba khona ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo. Namhlanje sinokunye eCalifornia futhi nje kubonakala ndawo zonke ukuzamazama komhlaba okulula. Siyaqaphela ngisho nesakhiwo sekumhlaba omkhulu sigudlukile endaweni yaso futhi sahlehla nana sezantsi lapha ePatton Rouge eLouisiana kunendamu lokubhukuda lapho lathi fuli khipha amanzi kusuka kuthi ngu kusuka eAlaska kwawelela eSwitzerland eSweden futhi kwadabula lapho kwazamazamisa izindlu nezinto umhlaba jikelele ngikholwa ukuthi lokho kuzama ukuvula amehlo ethu ukubona ihora esiphila kulo ngilapha ngokwesaba kokumesaba uNkulunkulu ukuthi kungahle kube masinya kakhulu kunoma sicabanga okokubonakala kwakhe futhi mfowethu nodadewethu ngisho nakubafo abancane asibeke bonke ubuqotho esingabubeka lena kungahle kube imvuselelo yokugcina esiyoke siyethamele futhi singahle singayiqedi lena kuze kube ngokufika kwakhe ngibheke yena namhlanje uma engekho lapha namhlanje ngiyobe ngimbheke kusasa uma ngilapha futhi kade ngimbhekile manje selokhu ngezwe ngaye ebuya futhi lokho sekube iminyaka engamashumi amathathu nantathu eyedlula ngenkathi nginikela inhliziyo yami kuye kade ngisemva kwepulpiti iminyaka engamashumi amathathu nantathu ngizama futhi ngimemezela ingcebo yakhe engaphenyekiyo yenkazimulo yakhe futhi ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzozenza aziwe kakhulu phakathi kwethu ukuthi wonke ongakholwayo uzosindiswa nabo bonke abagulayo bazophiliswa nabangcwele benkosi abantwana bakhe abakholwayo bazophakanyiselwa emoyeni Imbuselelo ayisho khona ukuthola amalunga amasha ivuselela lokho esesivele sinakho yabo iyavuselela Ngama ngesinye isikhathi esedlule futhi ngibukela amakhakhasi eLake Michigan ngibona ngimiphandle lapho emva kwemvuselelo enkulu eChicago ngibone amakhakhasi ukuthi ayengena kanjani ngebuya elikhulu nje lishibeka lingena liphuma ngacabanga niyazi kungikhumbuza ngeculo ezikhukhula zenjabulo phezu komphefumulo wami njengokugingqika kwamadlambi olwandle nalawo magagasi aqala ndawo phandle echebini elikhulu noma olwandlekazi futhi lapho eza akha umfutho ngaso sonke isikhathi bese-ke ekugcineni agadla ogwini ukuba nje aphume ukuba abuye angene futhi yileyo ndlela amagagasi enkazimulo kaNkulunkulu elenza ngayo liyangena nje njengokugingqika kuphindaphinda emumva nemumva futhi emumva naphambili amagagasi enjabulo kaNkulunkulu ligingqika ngemiphefumulo yethu ngiyamangala kwakuyini umsebenzi walokho na yini umsebenzi wokuqunga kwamanzi ehla enyuka na imvelo inendlela yokuzinakekela Njengabantu nje manje uma nisebandleni lenu nabelusi benu uma ninesifundo sika sonto isikole noma into ethize esebandleni lenu mhlawumbe akukho ukuxhuma okwenzekayo noma lutho olungejwayelekile kodwa nokho ukhona impela nje uNkulunkulu enhlizweni yakho njengoba ekhona uma ugxuma phansi naphezulu noma umemeza Ngacabanga akwenzelani na isizathu esifanayo uNkulunkulu anaso imvuselelo isizathu esifanayo asibekela imvuselelo olwandlekazi ubeka imvuselelo kuyichibikazi namanzi equngeka ehla enyuka akhipha yonke imfucu umfucu emanzini ayiphosele onqenqemeni futhi ngicabanga ukuthi leyo into enhle ukuthi sinezivuselelo nokuthi sikuthola konke ukukholelwa ezeni kusuke kithi nalo lonke izwe liphume liqungeke liphume bese eyikhiphela onqenqemeni ukuze amanzi amaningi akhululeke kokunjalo manje lo busuku ukuthi ukuba yi okuqala ukuba ngize nibe lapha futhi nokho angizizwa nginjengesihambi phakathi kwenu angisiso ngingumfowenu futhi mina kusobala ubusha bokwazana nje cishe abanye benu ngiyazi angikaze ngibabone mhlambe anikaze ningibone futhi njalo kunalokho kuzwa uqinile okuncane ovele nje kulikhoni futhi nje si kungaleyo ndlela nje manje ndawo zonke ngenza ngiqala uhambweni lwami lwesishiyagalombili ukujikeleza umhlaba futhi ngiyakuthola ndawo zonke akunandaba ukuthi ukuphi Kodwa uma uthola abantu abangamaKristu lapho umoya ongcwele ukhona, akunandaba ukuthi sizwe sini, ukuthi ukuthi kangakanani emenweni noma kumbe kuyini, benza into efanayo oyenzayo uma wemukela umoya ongcwele. Benza nje into efanayo, banenkululeko efanayo abayenzayo, bakholwa ngendlela efanayo futhi baziphatha ngendlela efanayo nanoma yimuphi umKristu enza ngayo uma emukela uKristu. Kodwa phakathi lapho uthola lokho uqina, futhi ngiyacabanga ubusuku bokuqala isikhathi esihle ukuthi nje ukuthola ukwazana, bese kuthi ke manje ke lapho umhlangano uqhubeka futhi uqhubekela phambili, khona ke sizokwazana kakhulu omunye nomunye kunalokho esiyikho manje. Kodwa masinya kakhulu siyaphuma kukho ngani kangcono sizoba njalo. Umoya ongcwele uyakhophozela, ukhophozela kakhulu kakhulu, futhi lapho nje ninongakholwayo oyedwa noma umncikazi ehlezi khona lapho, umoya ongcwele ungeke nje wasebenza kulukhuni. Kumbulani uJesu wahola indoda yayothi ngungaphandle komuzi ukuba ayiphilise ngesinye isikhathi, uyisusa ekungakholweni uza emzini wakhe uqobo neBhayibheli lathi nemisebenzi eminingi yamandla wayengenakuyenza. Asifuni ukucabanga ngaleyo ndlela, kodwa iBhayibheli lathi wayengenakuyenza, niyabo akanakwenza lutho ngokumelana nenkolelo yakho, ufanele ukukholwe. Omunye ungitshelile izikhathi eziningi ethi mfowethu Branham angikhathali ukuthi kungenzekani, angilikholwa awu lalingayi kulowo muntu aliselo elabangakholwayo, lingelamakholwa kuphela labo abakholwayo, konke kuyenzeka kulabo abakholwayo. Abangakholwa abatholi lutho, futhi ngakho abakholwa lutho nje, ngakho abatholi lutho uma nje bethole isayensi yezenkolo ebandayo yilokho abakutholayo. Kodwa labo abakholwa kuNkulunkulu futhi bakholwa ukuthi uJesu Kristu unguye nje impela namhlanje njengoba wayelokho enjalo njalo, yilokho abakwemukelayo ngokukholwa kwakho nje makube kuwe. Futhi manje-ke phakathi lapha bengicabanga ukuthi ngizonikeza kulo busuku esizama ukwenza. Manje ngiyazicabangela ngokuthi lokhu kuxhaswe ngamaPentecostal, ukuthi iningi phakathi lapha ngabantu bamaPentecostal, futhi lapho engiphose khona unkatho lwami nakuba ngingazange ngijoyine bandla lamaPentecostal, futhi kungekho bandla elithize. Anginahlelo ihlelo elithize, futhi ngokukhuluma obala anginkabunkabu kangako ngalo, bangaba nalokho abafuna ukukwenza. Kodwa nidweba imigqa, niyabo futhi uNkulunkulu akayithandi imigqa eyakhiwe ebandleni lakhe. Kungikhumbuza ngomfo ngesinye isikhathi wayenamanye amadada, futhi wanquma amaphiko awo ukuze angakwazi ukundiza aphume esibayaneni. Wayenamanye amadada kwelinye icala namadada ngakwelinye. Amanzi aqala ukungena, into yokuqala niyazi, amanzi aya ngokuphakama ngokuphakama, namadada ayesehlangana ngaleyo nkathi, niyabo, yilokho esidinga ukukwenza. Amanzi amaningi awakhuphuke, bese kuthi-ke amadada ahlangane, niyabo, ngaleyo nkathi, futhi sonke sisemanzini afanayo. Ngakho imigoqo yobuhlelo ingantantiswa iphume uma nje sizodedela amanzi amaningi athole ukujula ngokwenele. Njengendoda yayinensimu yombila, umfo wayelokhu ethi wayenensimu eyodwa izitshalo ezisuka ngapha ezinye ngapha, futhi ngakho umfo endiza ngaphezulu njalo ekuseni wayebuka leyo nsimu yombila, wathi leyo ayisiyo yini insimu enhle yombila lapha nenye lapho. Emva kokuba umbila usuthe ukuphakama kakhudlwana, wafinyelela yonke indlela ukuwelela odangweni, wakubukeka njengensimu eyodwa. Ngakho ngiyethemba uthola ngaleyo ndlela lapha ukuthi singeyodwa enkulu insimu yombila enkulu esuka enhliziyweni iye enhliziyweni yombuso kaNkulunkulu. Manje inhloso yethu, manje izikhathi eziningi abantu bathi umfowethu Branham umphilisi ngokaNkulunkulu, qhabo yiphutha lelo, munye kuphela umphilisi lowo nguNkulunkulu. Akukho muthi ongumphilisi, akukho dokotela ongumphilisi, akukho dokotela okahle uzisho ukuthi ungumphilisi, futhi uma ekwenza khona-ke unitshela into eliphutha. Ngaxukisana nezelamani zakwamayo futhi zathi asizisho ukuthi siphilise abagulayo, uMnumzane Branham kuphela, sizisho ukuthi silekelela imvelo, munye kuphela umphilisi lo ngunkulunkulu futhi lokho kuphuse kanjani pho ubungephuka ingalo uthokotela ubengayihlela kodwa ubengeke ayiphilise ngoba akanalutho lokuphilisa bekuzofanele kwakhe inyama uthokotela angahle akhiphe izinyo noma anqume akhiphe ithunjana i-appendix kodwa ubani ozophilisa na yabo ibhayibheli alinaphutha ibhayibheli liqinisile kulo lonke izwi ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu zonke akekho omunye akukho qiniso abakatholi lutho namanje nje olungakha inyama bathola imithi abangabulala ngophoyizini igciwane inyama ize ihlumelele ndawonye kodwa kuthatha uNkulunkulu kuphilisa uNkulunkulu nguyena kuphela umphilisi okhona ngakho iBhayibheli liqinise ngokuphelele futhi yilokho esimi kukho iBhayibheli kufanele kube ngisho kanje inkosi manje siyakholwa ukuthi uNkulunkulu angenza izinto engalotshiwe ezweni lakhe ngoba uNkulunkulu wenza akufisayo Kodwa nokho ngiyathanda ukubona noma yini uma sekufika emgqeni wemfundiso iphuma eBhayibhelini ngoba ngikholwa ukuthi iBhayibheli liyisambulo esigcwele sika Jesu Kristu iBhayibheli lathi lilokho isambulo sika Jesu Kristu futhi akukho lutho olufanele lwenezelwe kulo kumbe noma yini esuswa kulo ngakho ngithanda ukuhlala ngqo kulokho elikushoyo nalokho elikuthembisayo uma nje ezokwenza lokho akwethembisa yilokho kuphela engikhathalele ukukubona empilweni khona ke ngiyazi ngiyombona manje kulokho asizama ukuba sithi ukuphilisa ngokaNkulunkulu ikhona okukhulu ngoba ukuphilisa ngokaNkulunkulu kuncane futhi ubungeke neze uthathe okukhulu ngokuncane kodwa cishe amapercent angamashumi esishiyagalombili nesithupha ngicabanga ukuthi kulinganiselwa ekutheni enkonzweni kaJesu kwakusekuphiliseni ngokaNkulunkulu njengoba uDokotela Bosworth wayevamise ukuba athi okwami omunye wababambisene nami osanda kuya enkazimulweni nje iminyaka embalwa edlule cishe ngokuba cishe eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nane ubudala wathi ukuphilisa ngokaNkulunkulu kuyisicupho esisewukwini lenhlanzi futhi awuyikhombisi neze inhlanzi iwuku uyikhombisa isicupho ngakho ithatha isicupho bese ithola iwuku ngakho lokho kuyilokho ke sifuna ukubamba izinhlanzi senzele inkazimulo yenkosi sizibambe sizikhiphe ezweni bese siziletha embusweni kaNkulunkulu futhi ngakho ukuphilisa ngokaNkulunkulu into enkulu ngokuphilisa ngokaNkulunkulu komphefumulo umzimba kaKristu udinga ukuphiliswa kabi ukwedlula noma yini engaziyo ngayo ngumzimba kaKristu wephulwe kakhulu yisayensi yezenkolo yomuntu nemehluko yobuhlelo usuze waba ngumzimba ogulayo futhi ngiyanitshela udinga ukuphiliswa okukhulu ngakho ngithemba ukuthi iNkosi izokwenza into enkulu ngasekuphilisweni kwengxenye yayo yomzimba ophakathi lapha Sikholwa ukuthi linye ibandla linye futhi asilijoyini neze ngomsombuluko ozayo ngizobe ngineminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu ubudala nomndeni kaBrenham awuzange ungicele ukuba ngijoyine umndeni wawo ngazalwa ngeBrenham ngiyiwo kanjalo ke manje singamaKristu kanjalo ke sizalwa singumKristu futhi awujoyini kukho uzalwa kukho bese ke uthatha isimilo sikaKristu Manje siyathola futhi ukuthi kulokhu abantu abaningi lapha eMelika ikakhulu ofundisiwe sinenqubo noma iNkosi iyakuyala ngakho kuhle kokubeka izandla phezulu kwabagulayo nokubakhulekela lokho kwaba ngokuthunywa kokugcina ebandleni lokho kuhle kakhulu futhi bekuqhutshwa kusukela phansi eminyakeni njalo uma kuphuma imvuselelo kunoma imuphi unyaka kwakunokuphilisa ngokaNkulunkulu kunayo nokungaphezu kwemvelo kukaNkulunkulu futhi manje siyathola kulonyaka nokuzama kwami engizama okukuzuza ngempumelelo yilokho kube nokuningi kakhulu ngalolusuku lokugcina kwabantu beshumayela ukuphilisa ngokaNkulunkulu ofake okuningi kakhulu ukuzikhazimulisa kukho ukuthi kunikeza ukunambitheka okubi phambi komphakathi Bekungukuthi ayibusiswe inkosi umfowethu sibanibani ubeke izandla phezulu kwami futhi ayidunyiswe inkosi ngiphilisiwe manje uma nje bengingakweqa lokho uma umuntu ubengathi inkosi uJesu ingenze ngasinda bekungangcono kakhulu kanjani lokho niyabo Ngakho ngenkonzo encane inkosi engiphe yona ngokuzama ukuyiletha ebukhoneni benu ukuthi beningabeka izandla zenu phezulu kwayo umhlatshelo wenu futhi niphiliswe Akusikho kakhulu kangako ukubekwa izandla, kungukuthi siyakwenza sonke, siyakwenza, siyakhuleka futhi sibeke izandla phezu kwabagulayo, asibaphilisi abantu, sebevele baphilisiwe, wonke umuntu usevele uphilisiwe, bangaki okukholwayo lokho na. Manje ake sibone ukuthi ibandla lethu lifundiswe kanjani kunokuthathu kwabo okukholwayo empilweni. Manje ukuthi yalinyazwa ngesiphambeko sethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina yonke ingxenye engehlukaniseki ayifelayo eCalvary ingeyethu kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke yonke into ayifelayo. Yalinyazwa ngesiphambeko zethu yacotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu siphezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina, siphilisiwe thina inkathi edlule. Sonke isoni sisindisiwe kusukela ngosuku uJesu afa ngalo esiphambanweni wathethelela sonke isono somuntu. Manje uNkulunkulu ungomkhulu omkhulu njengesidalo esikhulu ekuqaleni uNkulunkulu niyabosi wayengesiwe ngisho uNkulunkulu kwasekuqaleni uNkulunkulu into ekhonzwayo. Futhi wayebizwa ngokungekho lutho lokukhonza, wayengu Elohim okhona ngokwamandla akhe, futhi kwakungekho lutho lokumkhonza ngenkathi edala izingelosi, khona ke kwaba khona into yokumkhonza. Kodwa kulo uNkulunkulu omkhulu uElohim kwakuyizingxenye ezingehlukaniseki, kwakuyizingxenye ezingehlukaniseki phakathi lapho kuba nguNkulunkulu, izingxenye ezingehlukaniseki kuba ngubaba, izingxenye ezingehlukaniseki ukuba indodana, izingxenye ezingehlukaniseki kuba ngumsindisi, izingxenye ezingehlukaniseki kuba ngumphilisi, zonke lezi zingxenye ezingehlukaniseki kwakuNkulunkulu. Futhi uma ube waba nokuphila okuphakade wawusezingxenyeni zikaNkulunkulu ezingehlukaniseki ngoba unokuphila okuphakade. UJesu wafika njengomhlengi futhi ukuhlenga kusho ukubuyisela emumva lapho okwaqala khona. Kunjalo nani sekucabangeni kwaNkulunkulu angahle kuba wadingeka ukuba azalanise lokhu nalokho naphansi lapha naphansi lapha njengomuntu enza izinsimbi ezinenethayo zesonto, afake ithuse lingaka nensimbi engaka bese nje eyithola nje ikhali kahle. Umbumbi uyazi ukuthi kufaka kanjani, uma engazi akakutholi ukukhala kahle. Futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi nje impela wena ungowakuphi nokuthi imuphi unyaka ongowakuwo. Futhi ngakho ke uma unokuphila okuphakade, igama elithi phakade liyinto engazange iqale noma engeke neze yaphela. Ngakho noma ngabe wawungubani, uyabo wawukhona, wawulokhu ukhona njalo, wawuyingxenye engehlukaniseki kaNkulunkulu, ivezwa obala izwi ekuqaleni wekhona lwizi nezilingumcabango owenziwe ubonakala, uyakucabanga bese uyakukhuluma. Njengoba ngingathi ukukhanya, ngidingeke ngicabange ukukhanya ngaphambi kokuba ngithi ukukhanya. Imicrofoni ngifanele ngithi ngicabange imicrofoni ukuba ngithi imicrofoni. Futhi siyizingxenye ezinge hlukaniseki zikaNkulunkulu zivezwe ubala. Futhi ngiyathola, ngithola izigaba ezimbili zabantu lapho kuqhubeka, esinye sazo ngabaqavile nesinye ngamapentecostal. Manje abapentecostal anento ethize kodwa awazi ukuthi angobani, nabaqavile kukhona abakwaziyo kodwa abanalutho ngakho. Ngakho manje lapho kufana nomuntu nje onemali ebhange futhi engakwazi ukubhalisheke, omunye uyakwazi ukubhalisheka akanamali ebhange. Uma ubungake uze uhlanganise leyo nto ndawonye, ibiyoba into enkulu. Kodwa manje ebusweni balokhu, indlela esizama ukuqhuba ngayo umhlangano ingeyakho wena njengomuntu ngamunye, ngesidingo sakho kuKristu, insindiso kuphilisa ngokaNkulunkulu, kumbe noma ngabe udingani ngokuthi ngokukholwa wazi ukuthi usebukhoneni bukaKristu, nangokukholwa welula isandla bese uyakuthola, ngokuba yiyona ndlela kuphela oyoke uze ukuthole ngayo. Sindiswa ngokukholwa, siphiliswa ngokukholwa, yabo akukho kolutho uNkulunkulu angalwehlela abuye alwenze, futhi usevele ulwenzile. Ngakho niyabo yonke into ikhona uNkulunkulu eba ngophathekayo lokho ngosuku olukhulu oluzayo, ngenkathi uKristu ehlala ephezulu kwesihlalo sobukhosi kaDavide futhi abuse isikhathi seminyaka eyinkulungwane, uNkulunkulu ephatheka emhlabeni. Ugini manje nezingxenye ezingehlukaniseki zakhe, uma unokuphila okuphakade impilo yakho yayilokhu ikhona, futhi wena wawungukucabanga kaNkulunkulu umbala wezinwele, noma ngabe uyini, wawungukucabanga kaNkulunkulu futhi nje uyaphatheka. futhi lokho uNkulunkulu ayikho ngenkathi eba ngophathekayo kuKristu uNkulunkulu eveze ubala wabonakalisa enyameni kuKristu waba ngophathekayo uNkulunkulu esase singamthinta kuTimotheo wokuqala esesithathu eleshumi nesithupha kuvunyiwe inkulu imfihlakalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni niyabo kwakunguNkulunkulu ebonakaliswa elungiselela manje silapha kulesi simo sisalokhu siyisithunzi esesithombe esangempela njengokuthatha isithombe sento ethize futhi usishuthe uNkulunkulu wathi uyoba nezinwele ezimnyama amehlo ahlaza kanjalo njalo uyoba yilokhu lokho noma okunye isithombe siyashuthwa ebudaleni beminyaka engamashumi amabili budala amashumi amabili nambili bese kungena ukufa uqala ukufa wehla akuna ndaba ukuthi udla kangakanani ukuthi ukufaka kahle kanjani ukudla kubuyele emzimbeni wakho ukwenza izinhlayiya zegazi uyafa futhi awukho sosayensi emhlabeni ongakuchaza Uthulula amanzi kujeke uwathele eglasini igcwala uhafu bese uloku uthela nje ayehla uthini ngalokho na ukudla okudlayo kwenza izinhlayiya zegazi yakha umzimba wakho njalo uma udla uhlumelelisa impilo yakho ngenkathi usenonyaka owodwa ubudala kuqhubeke kuye phezulu kwenyuke njalo uze ufike cishe emashumi amabili nambili bese kuthi ke manje udla ukudla okufanayo ngidla ukudla okufanayo nengakudla ngineshumi nesithupha eshumi nesithupha njalo uma ngidla kwakwakha izicubu zibe enkulu futhi ziqine ngathi lokukhula kwami ngokugcwele Wase kuthi ke emva kokukhula ngokugcwele ngidle ukudla okufanayo nokungcono nokuningi kwakho futhi ngiguga kakhulu nokuba buthakathaka kakhulu ngaso sonke isikhathi kodwa njalo uma ngihlumelelisa ukuphila kwami khona ke bengingeke ngidingeke ukuba ngife Niyabo kodwa uNkulunkulu unqume usuku nomuntu ufanele afe bese ebhekana kwahlulelwa futhi nize lugcina lolo suku olunqunyiweyo bangani ukukhumbuleni nje lokho futhi siselapha kulo busuku sifuna ukuzikhumbula lezo zinto ukuthi sizofanele sihlangana lolo suku olunqunyiwe Kungahle kube nabaningi enizosukuma bese nisuka kukho kodwa lokho yikho esiqiniseke ngakho sonke ukuhlangana nakho futhi manje kulokho usuku olunqunyiwe uNkulunkulu alwenze nomuntu nomzimba ufanele ngoba useyisithunzi sesithombe sangempela usengaphansi kokufa Nako uthola ukuphila okuphakade izingcenye ezingehlukaniseki zakhe zavela obala kulowo mzimba ngaleyo nkathi njenganoma yisiphi isithombe esimweni saso sesithuli sesithombe sangempela siya endlini emnyama lapho siyagamiswa siphuma siba yisithombe esiphelele Nathi siya endlini emnyama kodwa ukuba siphume emva kokuba isithunzi sesithombe sangempela sesibe isithombe esiphelele emfanekisweni kaKristu singena ethuneni elimnyama ekamelweni elimnyama ukuba sigqamiswe kuthatha ukufa ukusigqamisa njengoba nje kuthatha ukufa kuwe uqobo ukugqamisa isithombe somfanekiso kaKristu ukuphila kukaKristu kuwe ufanele uchithe okwakho uqobo ukugibhe ukuze uKristu akwazi ukungena uzofanele ufe kuwe uqobo bufa kanjalo ke nobuwena bomzimba wakho kuba bakhiwe futhi bubunjelwe emfanekisweni wakhe kodwa isekhona leyo ngcenye engehlukaniseki engeke yabhujiswa Ingeke neziya putiswa inguNkulunkulu ekuqaleni inguNkulunkulu phezu kwethu uNkulunkulu enathi uNkulunkulu kithi futhi konke izincane ezingehlukaniseki zikaNkulunkulu kuphila okuphakade emadodaneni abantu manje asikhuleke Baba wasezulwini othandekayo siyakhuleka kulo busuku ukuthi uzosibusisa futhi uthole inkazimulo ekukuthaneni kwethu ndawonye sinikela lendlu nezinkundla sizibeka thina phezu kwayo futhi sinika wena njengomnikelo Nkosi ekuhlonipheni igama lakho siphe khona Nkosi busisa yonke into esiyenzayo kwangathi ingaba ngeyokuhlonipha uJesu Kristu nokumlethela ubumpela obuphilayo phakathi kwabantu futhi uma izinkonzo isiphelile bese sisuka kule mihlangano bese siya emakhaya ethu kwangathi singasho njengalabo abathi eshumini nesishiyagalolunye eminyakeni eyadlula leli phasika lokugcina ngenkathi bevela emahosi ngenkathi ebonakala phakathi kwabo futhi wenza into efanayo nayenzayo phambi kokubethelwa kwakhe wayeyinkosi evukileyo ngoba wayesalokhu ezenza aziwe ezintweni ezifanayo nazenzayo phambi kokubethelwa kwakhe namehlo abo avuleka basebemqonda uNkulunkulu kwangathi singasho kulo busuku emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye uma sesisendleleni yethu ebuyela ekhaya kulo busuku kwangathi singathi izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na kwangathi angazikhomba yena uqobo kulo busuku phakathi kwethu inkosi njengenkosi evukileyo esilungele ukubuyela ibandla layo sikucela egameni likaJesu amen. Busuku ngabonye ukuze kugcinwe into ngokuhlalekile sizela ukukhulekelwa umfowethu Borders noma indodana yami uBill Paul omunye wabo uzoba lapha njalo kusihlwa cishe ihora ngaphambi kokuba izinkonzo ziqale futhi behlisa amakhadi amancane anezinombolo kuwo lo mfana uzothatha lamakhadi bese ewaxubanisa phakathi ngophambi kwenu niyabonga kho lokho bese kuthi ke unikwe ikhadi noma ngabe yilipi olifunayo uma ngehla ebusuku usungalunye lokho kunikeza ofikayo usuku nosuku ithuba ukuthola ikhadi lomkhuleko bese ke ubusuku ngabunye ababaningi kakhulu abazoba semsamo ngasikhathi sinye kodwa ngizokwenyusa abaningi kakhulu ukuba bakhulekelwe bangahlebeze baqale kwelokuqala lapho ngelesine kukhombisa ukuthi umfana okhipha amakhadi angekugarantele noma yini noma athengise ikhadi lomkhuleko kuwe lizokukhombisa ukuthi uzongena emgceni umkhuleko unethuba elifanayo ngoba amakhadi akutshiyanisiwe phambi kwezithameli. Enye into ingokuthi ukuze ngikwazi ukuqala kunoma yiphi indawo ngingahle ngiqale emashumi amahlanu ukuba ngihlehle ngisuka kwelamashumi amathathu ukuba ngiye phambili noma ngisuke bese-ke ngezinye izikhathi ngibala ukuthi bangaki okulomugqa bese ngikwehlukanisa ngalomugqa nakanjalo ukuthola inombolo futhi ngezinye izikhathi ngithathe umfanyana bese ngehlulela ngobudala bakhe noma omunye wesilisa noma wesifazane noma into efana naleyo niyazi kumbe nje noma yini efika enqondweni yami ngakho-ke akekho owaziyo ukuthi umuqo omkhuleko uqala kuphi nalokho kunikeza wonke umuntu ithuba manje-ke ekugcineni kanye sikhulekela wonke umuntu ophethe ikhadi ngakho sibamba ikhadi lakho nje manje izikhathi eziningi emihlanganweni ukuthi abantu abafiki ngisho nasemsamo uma noma ubani elapha oke waba semhlanganweni ngaphambili kuba nabayishumi phandle lapho abaphiliswayo uma oyedwa ephiliswa emsamo kuthatha ukukholwa akunandaba ukuthi kukuphi ufanele uhlangabezane nalokho kukholwa yilokho kuphela nokukholwa akusiyo nje insumansumane into nje oyicabangelayo kuyinto oyaziyo kunjalo futhi manje ngizonicela manje njengoba siphenya manje okokufundwa kombhalo kulo busuku sizofunda encwadini yamaHebheru kulo busuku futhi manje uma sima ukuba sifunde izi siyama uma senza isithembiso sokuthobela iflege futhi siyama ekuhlonishweni kwazo zonke zeziphandla zesizwe sakithi kanjalo njalo ngakho asime sisafunda izwi likaNkulunkulu nizomana amaHebheru isahluko seshumi nantathu ibesi lokuqala kuye kwelesishiyagalombili malume njalo uthando lobuzalwane ninga ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi ningababoshiwe kanye nabo nabaphethwe kabi njengalokhu nawe nisemzimbeni kuganana makuhlonitshwe yibo bonke nombhede ungabi nasisihla ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela Kukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali yeneliswani ngeni nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya. Ukuze sisho ngesibindi sithi Inkosi ingumsizi wami angiyikwesaba umuntu angangenzani na.
Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith
bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini niqonde kuphela kokuhamba kwabo nilingisa kukhola kwabo uJesu Kristu ngiyena izolo namuhla naphakade. Sikuthemisa amakhanda ethu Nkosi Jesu, yenza lokhu kube yikho ngempela kithi kulobusuku, kungesikho nje ukufundwa kwezwi kodwa kwangathi izwi lingaba inyama phakathi kwethu, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Njengoba sikhuluma imizuzwana embalwa nje futhi ubusuku ngabunye, sizozama ukuphuma ligameni lesishiyagalolunye uma kunokwenzeka. Ngifuna ukubonga abaxhasi bami futhi nabantu abasivumela sibe nendawo lapha, izinkundla, umbukiso wezimpahla kumbe noma ngabe kuyini. Sibonga kakhulu. Manje niqembu elikahle nje ukuxoxa nalo, futhi nje ngingaxoxa isikhathi eside kodwa ngifuna ukunikhandla. Ubusuku ngabunye cishe imizuzu engamashumi amathathu kulo busuku izokweluleka kakhudlwana ngenxa yokuba ngubusuku bokuqala. Ngifuna ukukhuluma ngodaba kulo busuku lokuthi uKristu okhonjiweyo wayo yonke iminyaka, ngoba iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade nenkomba kaKristu kuyo yonke iminyaka. Manje ngiqaphelile yini lapho umbhalo usho lapha ukuthi bakhumbuleni labo ababenihola niqonde ukuhamba kwabo, niyabo ekupheleni kokuhamba kwabo nguJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade. Abantu abaningi kakhulu banemibono ehlukene nguKristu. Njengoba ngihamba ezingxenyeni ezehlukene zezwe nasemhlabeni jikelele, ngithola ukuthi abantu abaningi kakhulu banemibono yabo ehlukene. Ningamangala ukwazi ukuthi eminye yemibono yabo iyini. Abanye babo ucabanga ukuthi ungumfundisi oyisimangaliso nje, awu manje waye yilokho lokho kunjalo impela nje. Nabanye ucabanga ukuthi wayeyisazi esikhulu sokudabuka kwezinto, okungukuthi waye yilokho yena impela wayeyiso. Bese kuthi-ke abanye babo bacabanga ukuthi wayengumuntu olungileyo, yena wayeyilokho, kodwa niyabo wayedlula lokho, wayeyikho konke okwalokho kuhlanganiswe nokunye. Abanye babo bacabanga ukuthi wayengumprofethi, kodwa wayedlula umprofethi, wayeyilokho abaprofethi ayeyikho kuhlanganiswe nokunye, yabo. Ngakho ini singazi kanjani manje na, uma wayefundisa ngezifundiso zakhe wayengumfundisi futhi wayeyisazi esikhulu sokudabuka kwezinto, kodwa indlela kuphela esiyohlala sazi ngayo namhlanje uma besifuna ukumkhomba namhlanje. Uthi ngikholwa ukuthi wavuka abafileyo, ngiyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yami, futhi ngikholwa ukuthi uthembisile lapho ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade, futhi mina nginani njalo, futhi angisoze nganiyeka angisoze nganishiya. Manje lawo mazwi aphakathi kokuthi ayiqiniso noma awasiliqiniso, futhi uma engesiliqiniso pho senzani lapho kulobusuku na? Singabantu abalusizi, singabantu awusidukisi siwe lonke izwe lamaKristu lidukisiwe uma engesuye izolo namuhla naphakade, uma engaphili kulobusuku futhi enathi njengoba ethembisa. Bekani, mina nginani njalo kuze kube sekupheleliseni noma ekupheleni kwezwe, nginani njalo. Manje uma lelo kungesiliqiniso, khona-ke kukhona okungalungile, futhi sitholakala singofakazi bamanga. Akusikho kuphela ukuthi sizenza sibe ngabanokuhawukelwa ngokukhohlisa, kodwa sidukisa abanye, sitholakala singabadukisi bento ethize esikhuluma ngayo okungesikho, uma nje eyinsumantumane noma engowomlando nje. Usizani uKristu womlando uma engesuye ofanayo namhlanje na? Usizani uNkulunkulu kaMose uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na? Kusizani ukuthatha inyoni yakho eculayo bese uyipha amavithamini amahle ukuyenza ibe nezimpaphe ezinhle namaphiko amahle aqinile, bese uthi-ke uyigcine esibiyelweni na? Niyabo, akuyisizi ngalutho. futhi sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayemkhulu kangakanani bese kuthi ke singasho ukuthi usafana namhlanje khona ke kukhona okungalungile sibiyelwe ingcinda wondawo futhi lokho lowo ngumqondo wamanga ukuthi uNkulunkulu uyini iBhayibheli isho ngokusobala usenguyena nalokho kuchaza ukuthi usenguyena unjengoba wayenjalo nje akakashintshi nakancinyane futhi nguyena izolo namuhla naphakade futhi manje sine namhlanje ngalolu suku nesikhathi njengoba nje benza ngosuku lwakhe nakuzo zonke izinsuku sinemcabango ongowethu ngalo kodwa impela uma ikhona indlela ezweni ebesingazi ngeqiniso siyofanele sithole ukuthi wayeyini bese kuthi ke sithole ukuthi wayeyini kweminye iminyaka khumbulani iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade ngakho sizofanele sithole ukuthi uyini kweminye iminyaka ukwazi ukuthi wayeyini onyakeni ahamba kuwo emhlabeni unyaka ngaphambi kokuba ahambe emhlabeni nonyaka emva kokuba wayesemhlabeni futhi wawushiya umhlaba sizofanele sithole ukuthi wayeyini ukwazi ukuthi uyini namhlanje njalo ngoba nguyena izolo namuhla naphakade manje kodwa ngamanye amazwi sizofanele sibuyele emumva futhi sihlolisise ukubona ukuthi ngabe wayeyini manje siyathola kuJohane ongcwele isahloko sokuqala siqale ngebe sokuqala ukuthi eqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu manje lokho izingcenye ezingehlukaniseki amazwi akhe angumcabango manje awezwakalisiwe
In the beginning is was the word and the word was
Niyabo eqaleni yilo kwakuyizwi nolizwi wayekuNkulunkulu nolizwi wayenguNkulunkulu nolizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu eqaleni wayekhona ulizwi awu uma wayengulizwi eqaleni ungulizwi namhlanje ngoba ungulizwi njalo Manje uNkulunkulu uzofanele ehlulele izwe ngento ethize nabantu bathi awu manje njenge uma bengingabuza iKatolika lapho kulo busuku ucabanga ukuthi uNkulunkulu ubezolehlulela ngani izwe na iKatolika belingathi ngebandla liKatolika Lungile manje liphi lona ibandla likaKatolika na manje banela amaRoma ibandla lomthetho lamaGreki namaningi awo bekungaba yiliphi ibandla likaKatolika na iluthela lithi ngathi kusho ukuthi ke nina Baptist niphande bese kuthi ke ukuba besingathi ngeBaptist kusho ukuthi ke nina amaPentecostal niphande ngakho bekungaba khona ukudideka okukhulu akekho obezokwazi ukuthi akenzeni ngakho akazange athembise ukwehlulela izwe ngebandla wayethembise ukwehlulela izwe nguKristu noKristu yizwi leBhayibheli lilokho okuzokwehlulela izwe okunguJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade Manje uma wayekhona eqaleni wabela izwi lakhe kakhulu kangako esizukulwaneni ngasinye isikhathi ngasinye ukuthi ukuthi wayenalo nyaka uza ungose ezindaweni zonke owazi konke umnini mandla nongenasiphelo uma engesuye akasuye uNkulunkulu ngokuba ngongenasiphelo uphakade bese kuthi ke kulokho ngokuba ngosezindaweni zonke ngokuba ngowazi konke azi izinto zonke kumenza abe ngosezindaweni zonke nguyela izolo namuhla naphakade ngakho ke wakwazi ukusho ukuphela ekuqaleni futhi onyakeni ngamunye wabela okungaka kwezi lakhe onyakeni ngamunye bese kuthi ke ngokwejwayelekile umuntu ulithola selisonteke kakhulu nezo lingena esimweni esinjalo sekuze kudingeke athumele omunye umuntu ecotshiwe yonke iminyaka ubufana uzikhomba yena uqobo phezu komhlaba kumuntu uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle komuntu iBhayibheli lasho njalo niyazi niyabo njalo uthatha umuntu ngoba kwakungumuntu adingeka amsebenzise futhi wadedela umuntu wambeka ekutheni abe ngozikhethelayo azi ukuthi wayezowa ukuze aveze obala izingxenye ezingehlukaniseki zakhe njengomsindisi ngokuba kwakungekho lotho olulahlekile futhi ngakho ke wakhetha umuntu wayengakhetha izinkanyezi wayengakhetha izihlahla kodwa wakhetha umuntu Ngesikhathi ebi ebuka phezulu kwesivuno uJesu wathi isivuno singuthiwe izisebenzi zincosana ncosani inkosi yesivuno ukuba ithumele izisebenzi esivunweni sayo futhi waye inkosi yesivuno Niyabo, aninakho ngoba anicele, anicele ngoba anikholwa. Celani kuthithime ukuba izintokozo zenu zigcwaliswe. Niyabo, unike kini nicela futhi nikholwa ukuthi niyakwemukela enikucelayo. Manje-ke ekuqaleni sithola ukuthi wabela izwi lakhe. Sithola ukuthi ngezinsuku zikaMose futhi kwehle njalo ukuthi uzikhomba yena uqobo njalo ngabaprofethi bakhe. IBhayibheli lithi akenzi lutho aze kuqala akwembule kubaprofethi bakhe. Futhi khumbulani uNkulunkulu unguNkulunkulu ongaguqulekiyo. Akaguquki neze, uhlala enguwe izolo namuhla naphakade. Manje siyathola onyakeni ngamunye lo muntu ungena ohlelweni lukaNkulunkulu badonsa umqondo ongowabo futhi kubukeka kukuhle, kubukeka kukuhle, kukuhle kakhulu futhi ngesinye isikhathi kusondele kakhulu kungahle kube khona izwi elilodwa elehlukile. Kodwa lelo zwi elilodwa lisho umehluko phakathi kokufa nokuphila. Kwakuyizwi elilodwa elaqala lonke leli bhola ligimbeka ngenkathi u-Eva engawukholwa ngokuyikho umkhakha owo kodwa wezwi kaNkulunkulu. Khumbulani, usathane akazange athi nje ukulahla yonke into. Wathi, oh, ngempela leli liyoba ngale ndlela naleli lingaleyo ndlela noNkulunkulu kanje kanje. Kodwa ngempela akayi kukwenza lokho, kodwa wathi wayezokwenza futhi ngenkathi ethi uyokwenza lokho kukwenza kube njalo. Niyabo, nje ufanele ukholwe wonke umkhakha walo. Akunandaba ukuthi lithini, likholwe noma kanjani. Uma ungenako lichaza, likholwe noma kanjani. Ngeke wamchaza uNkulunkulu, akekho ongamchaza uNkulunkulu. Waziwa ngokukholwa, hayi ngesayense. Ukholwa uNkulunkulu ngokukholwa ngoba washo njalo, nalokho kuyakuxazulula inqobo nje. Umathi ninjalo, lokho kuyakwelapha, kuyakwelapha udaba. Washo njalo, akwenzi mehluko ukuthi isho kangakanani isayense ukuthi alinjalo. UNowa wayengenakuchaza ukuthi amanzi ayekanjani phezulu esibhakabhakeni, ngoba isayense yathi ayengekho lapho. Kodwa uma uNkulunkulu asho njalo, unamandla okubeka amanzi phezulu lapho. Ngakho lokho kwakuchazulula. Niyabo, wavele wamkholwa nje uNkulunkulu. Njalo umuntu ogcotshwe ngezwi uyakukholwa okwashiwo uNkulunkulu, ungakhathaleki ukuthi ngabe angakufakazisa noma cha. Uyalikholwa noma kanjani, uNkulunkulu wenza okufakazisa. Lalelani namhlanje njalo, sifana umuntu njalo udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile njalo ebheke ayokwenza futhi eshaya indiva lokho akwenzayo njalo. Bekuyeyonto efanayo futhi wonke umuntu unokuhumusha kwakhe uqobo kwangasese. UNkulunkulu ngumumushi wakhe yena. UNkulunkulu akadingi muntu ukuba ahumushe. IBhayibheli lathi lingaphandle kokuhunyushwa, alidingi muntu. UNkulunkulu uhumusha iBhayibheli qobo lwakhe. UNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona ukukhanya. Lokho kuyacazulula. UNkulunkulu wathi intombi yakukhulelwa, futhi yakhulelwa. Lokho kwakucazulula. Uma uNkulunkulu esho noma nanoma yini futhi ayiqinisekise, lokho ukuhumushwa kwakhe kwayo. Wathi wayezothulula umoya wakhe ngalolu izinsuku zokugcina, futhi wakwenza. Akukho kuhunyushwa kukho, sekuvele kuhunyushiwe. Abangakholwayo bangahle bavuke, nabancikazi bangahle bame, futhi noma ngabe yini abangayenza, kodwa uNkulunkulu wakwenza noma kanjani, ngoba wathi wayezokwenza. Akadingi muntu ukuba amhumushe. Wenza ukuhumusha kwakhe uqobo, wenza isithembiso. Abantu bayasikholwa futhi ubahumushela sona. Uyinkosi ephilisa zonke izifo zethu. Ngeke ngalitshela ukuthi ukwenza kanjani, kodwa uyakwenza. Wathi wayezokwenza ukuthi wayezokwenza. Ngakho usekukholweni kwethu, wayengenako ukukwenza lapho ngaphandle kokukholwa. Kanjalo angekwenze lapha noma ngasiphi isikhathi ngaphandle kokukholwa. Manje uyizwe, uyizwe likhonjelwe lokonyaka. Manje inkathazo ngabantu namhlanje esibathola bephila ekubenyezeleni okuchopha amehlo komunye unyaka, njengoba nje uJesu athola ngenkathi efika. Wabathola bephila ekubenyezeleni okuchopha amehlo komthetho, futhi beshaya indiva okwakuzokwenzeka onyakeni wakhe. Niyazi ukuthi yini indaba namhlanje na? Yini indaba nge wakwenzenjani ngeLuthela na? Awu, ngoba babephila ekubenyezeleni okuchopha amehlo konyaka weLuthela. Ngenkathi uJohn Wesley ethola imfihlo yokungcweliswa, babengenakuhamba ngoba babehlala ekubenyezeleni okuchopha amehlo konyaka kaLuthela. Wenzekani kuba Pentecostal na ngani uwezi wayehlale kakhulu waze wahlala ekubengezeleni ukuqopha amehlo komunye unyaka babesonyakeni kawezi ngenkathi ubhaphathizo kamoya ongcwele wehlela phezu kwabapentecostal. Niyabo babephila kulokho okwashiwo nguwesli ungcweliswa kwakunzima kubo ukukholwa ubhaphathizo kamongcwele ukubuyiselwa kweziphiwo babehlala ekubengezeleni ukuqopha amehlo komunye unyaka. Kuthi lokho ababekwenza ngenkathi uJesu efika bathi, sinoMose, thina sinoMose, wathi, ukuba benimazi uMose benye kungazi nami uMose waloba ngami. Hlolani imibhalo ngokuba kuyo nithi nokuphila okuphakade futhi yona efakaza ngami, lowo kwakungumbhalo owawufanele ube khona. UNkulunkulu ekhomba ihumusho yombhalo wakhe walowo nyaka futhi nguKristu njalo. NguKristu kuyo yonke iminyaka nguyena izolo namuhla naphakade bekunguKristu njalo. Manje siyathola ukuthi manje sithola abazalwane bethu babapentecostal baphila ekubengezeleni okuqopha amehlo konyaka wepentecostal futhi basaligeja bazama ukuhumusha unyaka wepentecoste kanti sesithe nqo sedlula kulokho siphila ngokuqhubeka senyukele esikhathini sokuhlwithwa kokufika kwesikhathi sokuphela kodwa ileyo ndlela umuntu enza ngayo ukuba ngaleyo ndlela nje. Sinokuningi kakhulu okwabelwe unyaka ngamunye. IBhayibheli labelwe kanjalo futhi ileyo ndlela esifanele sibe nakho. Ileyo ndlela okuzofanele kube ngayo. UNkulunkulu wakhukulekiyo nesimilo esingakhukulekiyo nezimilo zezimo zakhe zihlala zifana nje. Angeke ziguqule isimilo sesimo sakhe. Angeke kwenze noma yini yaziwa ngesimilo sesimo sayo. Angazi noma nonke ninazo yini izinyoni ezidla imbewu ezansi lapha noma cha. Inyoni etshwekezayo sizibiza ngogqinsi nenyoni etshwekezayo zombili zithi azilingane. Bekisisa inyoni etshwekezayo indiza uma isebangeni futhi uyibhekisisa iyokwenza umugqa ongubhi uma indiza kodwa inyoni edla imbewu iyohamba iyaphansi phezulu lapho indiza. Niyabo leso isimilo sesimo senyoni edla imbewu ungayibona ngesenzo ayo bekisiza umuntu esebenzisa isandla sakhe sokunene noma esokunxele uyikara sinabesifazane namhlanje abafuna ukuba ngowesilisa bagqoka njengabo kodwa basalokho babhekisiseni behamba nokuthi benzani basalokho isimilo sesimo sabo sikhombisa ukuthi bangabesifazane nokho ngokufanayo nje. Niyabonga ngoba kungaleyo ndlela nje sizofika kulokho kamuva kodwa nokho sikwenye into ethize khona manje. Kumbulani ukhonjwa ngesimilo sesimo noNkulunkulu ukhonjwa ngesimilo sesimo sakhe esikhulu ukuthi angeguquke wathi umwanakhe wesithathu elesithupha uNkulunkulu futhi angiguquke. Niyabo akashintshi uqobo izimilo zezimo zakhe ziyafana. Bakuthi njalo uma ebonakala emhlabeni ekupheleni konyaka wayethela njalo ethumela umuntu futhi amgcobe ngomoya ongcwele uKristu umoya ongcwele nguKristu ogcotshiweyo izimcabango futhi laphuma futhi lifikela kukhomba amazwi alowo nyaka. Izwi lenkosi liza kubaprofethi iBhayibheli lasho njalo futhi likhomba lowo nyaka. Niyabo akenzi lutho ngaphandle komuntu. Manje angakwenze eqenjini ungeke wakwenza akukaze nje kwenziwe akazange asebenzise iqembu akazange akwenze usebenzisa umuntu oyekho vo awu uIsrayeli wasindiswa njengesizwe kodwa wena uzosindiswa njengomuntu wamunye futhi umuntu oyedwa asebenzana naye wayene akazange ngisho abe noMose noElijah isikhathi esifanayo wayengeke abe noElijah noElias isikhathi esifanayo wayengeke gabe noJohane noJesu isikhathi esifanayo uhlala njalo yena oyedwa ngoba ufaka lowo muntu oyedwa entandweni yakhe yobuNkulunkulu. Ukuba besiqale kulo busuku futhi ngathola indoda eyodwa enye indoda lapha ebengingayikhetha futhi sivumelane efundisweni ngokupheleleyo nje besingaqala iqembu elincane onyakeni kusukela namhlanje besizoba nabaningi oRicky phakathi lapho ngani bekungaba ihlazo kunjalo bangena nje njengezindlamakazi ungeke wabavimba ngakho ngakho kwakungesiyoneze inqubo kaNkulunkulu. NkuNkulunkulu angeguquke usebenza kusebenzana ngokufanayo nomuntu wamunye wakwenza yonke iminyaka ubehlala njalo kwenza. Isimilo sesimo sakhe sikhonjwa kulowo nyaka manje ningakukhohlwa lokho. Isimilo sesimo sakhe sikhonjwa kulowo nyaka. Kungani ngezinsuku zikaJosefa umprofethi ukuthi uJesu wakhonjwa ngokuphelele kanjani kuJosefa? Wazalwa, wathandwa nguyise, wazondwa ngabazalwane bakhe ngaphandle kwesizathu. Wayebathanda abafowabo kodwa babenobufarisi obuzifakele isitashi njengaso futhi babengazihlanganisenga lutho naye futhi bamzonda ngoba wabona imibono nakanjalo njalo. Kodwa sona impela isimilo sesimo kuye sakhombisa ukuthi kwakunguKristu. UJosefa wayengumprofethi watsho izinto zingakenzeki. Kwenzeka impela nje ngendlela okwenzeka ngayo, indlela akukhuluma ngayo, yileyo ndlela okwenzeka ngayo. Futhi uhumusha amaphupho futhi kanikezi neze nje ukuhunyushwa kwalo kwasendle. Ngaso sonke isikhathi athi kuyoba ngaleyo ndlela, yileyo ndlela nje owakuba ngayo, wazalwa umprofethi waloo nyaka kunjalo impela. Manje sithola ukuthi uNkulunkulu waveza obala isimilo sesimo sakhe uJosefa. Bonke abaprofethi baveza obala isimilo sesimo sikaNkulunkulu ngoba satshosha izwi laloo nyaka futhi lasikhomba. UNkulunkulu wawumusha izwi lakhe laloo nyaka ngomuntu. Manje akekho ongafumana iphutha ngalokho, lowo ngumbhalo. Awu, uma bekungaleyo ndlela njalo, akuzu ukudingeka yini ukuba kube ngokufanayo namhlanje, uma engiyena izolo namuhla naphakade na? UNkulunkulu wawumusha izwi lakhe uqobo wathi le nto iyokwenzeka ngonyaka othize nale nto iyokwenzeka futhi uyehla bese ayenza. Manje akadingi ukumusha kukho ngoba uzenzela khona. Akadingi muntu ukuba amuhumushe. Ungu-Elohim okhona ngokwamandla akhe onele konke. Akadingi sizo kumuntu. Niyabo, uNkulunkulu futhi wenza njengoba ethanda. Futhi kunento eyodwa esiqinisekile ngayo ukuthi angeyenze, angephikisane nezwi lakhe futhi ahlale nguNkulunkulu. Uzofanele agcine izwi lakhe ngoba izwi linguNkulunkulu futhi uNkulunkulu ukhonjwa ngezwi lakhe elithenjiswe onyakeni. Ngokuthize ngezinsuku manje ini ngezinsuku zikaMose wakhonjwa ngoba wakhonjwa izwi lakhe. Watshela u-Abrahama inzalo yakho iyogogobala ezweni lebezizwe iminyaka engamakhulu amane, ngiyakubakhipha ngesandla esinamandla. Manje ngenkathi lesi sibonakaliso esikhulukazi senzeka njengebhola elikhulu lomlilo esihlahleni ezivuthayo, uMose wayengusokhemisi, wayefundiswe kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe. Ukuba-ke uMose wayehambe wedlula nokwakhe nokuma kwakhe kwemfundo, wayesethi awubheke leso sihlahla esingabo, siyasha, siyavutha, amaqabunga ayakhuma futhi awukho lutho olubhujiswayo oluqothulwayo. Manje emva kokuba lokho sekuqede ukuvutha, ngizokha amanye amaqabunga bese ngehlela endlini yokusebenzela isayense, bese ngithola ukuthi hloboluni lwesithako esifuthwe ngaso. Ngabe akukhulumanga neze kuye, kodwa ngenkathi ekhumula izicathulo zakhe wenyiwa ngokuzigaba leyo ndlela esithola ngayo uNkulunkulu. Uma sikhumula ukuziqhenya kwethu bese sikubeka phansi bese senyukele ebukhoneni, lalelani lelo phimbo likhomba, nginguye enginguye, nginguNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka nokaJakobe. Ngiyasikhumbula isithembiso sami futhi ngiyabona isimo sikahle. Ngihlile futhi ngizokhuluma futhi ngithuma wena futhi wena uzoba iphimbo lami. Oh hey, ileyo ndlela akwenza ngayo. Wakwenza ini na? Ngokuzikhomba yena uqobo esimilweni sesimo sakhe okungaphezu kwemvelo, okungaphezu kwemvelo ngesinye isikhathi kuyisimanga esikhulu esivelayo. Sithi ngu, sisuke kubantu, abantu baba ngabantu abahle, abantu abakahle, kodwa ngezinye izikhathi baqonda ngokungesikho. Yilokho-ke leyo kwakuyinto efanayo ngoJosefa. Wayengaqondi, uyindodana kaDavide, kodwa aqondanga ukuthi uMariya wayengakhulelwa kanjani. Manje akungabazeki nalawo amakhulu amehlo amahle ansundu ambuka ebusweni, wayesethi sithandwa, ngiyazi sithembisene ukuthi sishade. Nginokuthile ukuba ngikutshele khona, ngibe nokuvakashelwa nguGabriyeli futhi ngikhulelwe ngomoya ongcwele. ungitshelile nale nto ezozalo ayizukuba yindodana yakho kuzoba yindodana kaNkulunkulu futhi manje uJoseph wayefuna ukukholwa lokho kodwa akakukholwanga nje kulukhuni kwakulukhuni kakhulu kuye ukukholwa kodwa niyazi kwakungajwayelekile abesifazane abakholelwanga ngobuntombi ngakho kwakuyejwayelekile nalokho yizinto ezingejwayelekile ezenziwa nguNkulunkulu kuba abantu kuyagqamisa kuvula amehlo abanye futhi kuphuphuthekisa abanye isikhathi esifanayo kwakuhlala njalo kwenza lokho yena izinto ezingejwayelekile nendlela engejwayelekile ukuba uJosefa wayebheke kuphela umbhalo kuthola ukuthi kwakuzokwenzekani ngalolo suku manje kwangekho baprofethi ngaleyo nkathi babekade bengenaye umprofethi iminyaka engamakhulu amane uMalaki wayengumprofethi wabo okugcina nabaprofethi babengejwayelekile impela Ngakho babengena abaprofeti ngalezi nsuku ngakho uNkulunkulu wathatha indlela yesibili wayesemnika iphupho wayesemtshela Joseph ndodana kaDavide ungesabi kumthatha uMariya umkakho ngokuba lokho akukhulelwe kuye kungukamoya ongcwele niyabo uNkulunkulu ezikhomba yena uqobo uhlala njalo ekwenza lokho ngendlela yokungaphezulu kwemvelo manje laba uJoseph noMose futhi ukuba nje besinesikhathi esiningi singaqhubeka sikhubeke nje nakho kodwa niyaqonda ukuthi ngiqonde ukuthini lokho uNkulunkulu wayonke iminyaka njalo uthumela umuntu ngamunye umuntu oyedwa pho nibambelelani eqenjini elithize kanti onke anephutha na ibhayibheli lasho njalo isambulo seshumi nesikhombisa konke kuyoqoqelwa eqenjini elilodwa elikhulu kodwa lapho kuyophuma abantu ngamunye okahle noNkulunkulu hhayi iqembu elikahle okahle ngamunye umuntu ngamunye eqenjini Manje siyathola ke siyaqophisana futhi siqhubeke ngokuthi singabaleli futhi singabalelo lokho akusho neyodwa into kuNkulunkulu uwe njengomuntu wamunye phambi kaNkulunkulu uma ufanele ume ngezinyawo zakho uqobo kuwe ozokwenza ubufakazi ngamunye wenu uzofanele enze lokho aphendule kuNkulunkulu ngesambulo manje uma ke ngikhuluma lapha kumuntu obengeke ngempela alemukele akukho lutho kuye kuba emukele ngalo iBhayibheli lathi lozinikela ekutamaseni ufile sekhona kungani kwakungesiko labo baFarisi na bukani uJesu konke esasikwazi wayeyizwi likaNkulunkulu elibonakalisiweyo siyakukholwa lokho iBhayibheli lathi kwakunguye awu bhekisisani uma esenze isibonakaliso sakhe sobuMesiya abaFarisi ababenokukhanya okuncanyana abengabantu abalungile baphila impilo yobuKristu elungile noma impilo enhle yezenkolo babe nokukhanya okuncane ngabo babe okhelile nobupresti babe nokukhanya okuncane kodwa phansi ekugcineni phansi enhliziyweni yabo babe ngenakumelwa okuphakathi enkazimulweni Ngakho ngenkathi bebone lokho kungaphezu kwemvelo kwenziwa bathi lo muntu ophela phuli demoni futhi kwenzekani na lokho kwacima lokhu ukukhanya ababenakho kodwa lapha kwakungomncane wesifazane onegabeli ibisifebe phansi enhliziyweni yakhe awuwena okumele omunye abicabanga kaNkulunkulu nango wayelapho elinganisiwe esonweni kodwa ngenkathi ebone lokho kwenzeka wathi cause ngiyakholwa ungumprofethi wena yazi nxaumesi yefika uyakusitshela lezi zinto kwenzani na kwahlanza impilo yakhe wayengumhlengi kuye ngoba wayekwazi ukumphakamisela lapho ayekadevele khona kodwa lo mfarisi ekucabangeni enenkolo ngakho konke noJesu wathi ningabakayihlu devil futhi niyokwenza imisebenzi yakhe Indoda yezenkolo ingowezinhle iziyalo eziphakeme futhi uJesu wababiza ngokuthi izinyoka otshanini noDevil benqaba ukukhanya kwehora yiloko empela okwakuyikho uJesu enyakeni wakhe wayeyina njengabaprofethi nje bonyaka wabo ngamunye wabo wayeyizwi likaNkulunkulu lihunyushelwa lowo nyaka uMose wayeyizwi kaNkulunkulu lihunyushiwe uNkulunkulu wathi ngiyakuthuma ezansi lapho futhi ngiyakubakhulula ngithuma wena ezansi nezwi lami ngiyokwenza izibonakaliso ezinkulu nezimanga wakwenza umariya wayizwi kankulunkulu ihumishiwe intombi yakukhulelwa lelo kwakuyizwi likankulunkulu ihumishiwe manje naku kufika ujesu enkundleni unkulunkulu wabaprofethi futhi nampa babekhona behlelwe kakhulu futhi babekwa icala lobelelesi futhi o esimweni ngangokuthi ababange besakwazi ngisho noku abazange ngisho bamqonde akafikayo ngendlela ababecabanga ukuthi wayefanele afike ngayo babecabanga ukuthi unkulunkulu wayezodonsa esigwadlulo esincane lapha futhi adedele imihubhe yasezulwini yahle futhi wayezohamba aphume bese ethi khayafase mphiso mkhulu kankulunkulu sengifikile kodwa wayenengane ezizalwe emkhombeni ezansi emgedeni omncane isitebele ebhetlehema ezansi lenu tshani obomile nomquba wendlu yokukhweza zimpahla ingane encane isokwe ngembeleko yase ilaliswa emkhombeni yayingenakho ukufunda esikoleni phekisisani ukuthi bayiqondisa kanjani izwi na njengoba wayizwi uyizwi uhlala efana njalo izolo namuthi naphakade kunjalo manje angezi naye kuphi ngintshinga noma yini kunoma ubani kumbe noma yini lokho akukho enhlosweni yami ukwenza lokho uma lokho bekusentizweni yami bengizojikela phambi kwaleli altare futhi ngilungise kuqala kodwa bukani kinina abantu enikhuleka kumariya abe ngomelayo bukani umariya ngikholwa ukuthi wayengowesifazane oyintombi impela kodwa nje wayengumshini wokuchamusela unkulunkulu awusebenzisa ukuletha ukristu emhlabeni indlu unkulunkulu welula ithende lakhe esuka ekubeni ngujehova eya kubeni ngumuntu wayengu-emanuel unkulunkulu akhe phakathi kwethu ekempe nathi unkulunkulu ephethwe enyameni unkulunkulu efakwe endlini ethendeni elibizwe ngumuntu leyo kwakuyindodana kankulunkulu bukani umariya nangu umfana eneminyaka eyishumi nambili ubudala wayengakaze abe nosuku esikoleni njengoba sasingaye nangu emi ethempelini enenkulumo mpikiswano abapristi futhi bhekisisani nakho ukufika lobaba nomama izinsuku ezintathu nobusuku babelahlekelwe nguye futhi bamthola ethempelini bathi ndodana sifune umariya lalelani umariya wathi thina uyihlo nami besikufuna imini nobusuku ngezinyembezi kukani lapho ephika ubufakazi bakhe watshela ujosefa ukuthi umangcwele wamsibekela watshela abalabo baphristi ukuthi lena yayiyingane eyazalwa yintombi futhi nangwemi futhi uthi uyihlo ujosefa nami niyakubona ukuthi lokho akulungile kanjani na kodwa bhekisisani izwi likankulunkulu lathi anazi yini ukuthi ngimele ukuba ngibekwa kwababa wami na izwi njalo liqondisa kwethuka ngokukhomba unkulunkulu phakathi kwabo umntwana oneminyaka eyishumi nambili kudala ukuba wayekade ujosefa wayekade engubaba wakhe wayeyokwakha izindlu namakhabethe kodwa wayephande lapho ediliza lawo mahlelo angalolo suku wayekokukababa wakhe niyabona ukuthi wayenzani na futhi anazi yini ukuthi ngimele ukuba ngibekwe kwababa wami na niyabo watshela umama wakhe niyabona ukuthi ini awu wayeyizwi uyizwi neziqondisi wethuka ngokukhamba kwesimila sesimo sikankulunkulu amen bukani ngenkathi izwe sengathi ngimbona uSimon Petru ngake ngafunda indatshana ngaye nomfowabo uAndreya negama lakhe lalingusimoni ngaleyo nkathi niyazi futhi wayengakabizwa ngoPetru ngakho yena nomfowabo wayengabadobi nobaba wabo futhi babephandle olwandle nekhehla lase ligugile wayesebabizela esikebheni ngobunye ubusuku wayesethi bafana niyazi simethembile unkulunkulu izikhathi eziningi esasingabi nakho esizokudla futhi sasinezikweletu ukuba sizikhokhele futhi sasiphuma singabambanga izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi umama wenu nami ngaphambi kokuba niwashona ngani sonke sasiqoqana futhi sikhuleke noNkulunkulu wayesinika ukuba sibambe kahle bafana ngimethembile uNkulunkulu yonke impilo yami futhi ngangihlala njalo nginjenganoma imuphi umHebheru weqiniso ukubona uMesiya efika manje bafana sengigugeke kakhulu manje mhlawumbe ngeke ngimbone kodwa ngifuna nina bafana nibe ngaba yaleke kahle Sengiyambona ekhaqa uSimoni ngezingalo neyodwa kuAndrea futhi athi bafana ngaphambi kokufika kwakhe nje niyobona okugamuka kuyoba khona zonke izinhlobo zezinto ezingamanga ziqubuka ngakho nje kuyophuphuthekisa amehlo abantu njalo kuyakwenza lokho futhi kwenza lokho nje kuyoba khona zonke izinhlobo ze kodwa khumbulani ningadukiswa uMesiya uyoba ngumprofethi isizathu uMose wathi kuDuteronomy isahluko seshumi nesishiyagalombili ivesi leshumi nanhlanu inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami manje asinabaprofethi bokubonakalisa izwi likaNkulunkulu kwakukade kungekho namunye wabo lapha ukuba izwi lize kuye ngakho kade sinodaba lobuhlelo nje amakhulu ngamakhulu eminyaka kodwa nxa kufika lowo enkundleni ningadukiswa uyoba ngumprofethi inkosi iyakuzenza yaziwe uqobo lwayo iyakuba ngumprofethi futhi nxa ifika iyakuzikhomba uqobo lwayo njengomprofethi Sengiyabona ngolunye usuku lowo Simoni ehla ukuyobona uJesu lapho ogwini futhi ngenkathi enyukela ebukhoneni bukaJesu uJesu wambheka wayesethi waqala nje inkonzo yakhe manje uJohane ongcwele isahluko sokuqala nasemva kokuba izwi selenziwe inyama futhi lakha phakathi kwethu nangu manje siyatshelwa ukuthi uAndrea umbone kuqala futhi wamuzwa uJohane eShumayela futhi wazama ukuthola uSimoni kuba ahambe futhi wathi nje oh awu ngomunye umShumayeli nje kuyeke futhi kube khona lokhu lokho noma okunye kwathiwa into yokuqala niyazi babecabanga ukuthi babezokuza babona wathi manje uMesiya usefikile oh Andre uSimoni akakukholwanga lokho Ngakho wavele wenyuka njengolunye usuku kuya lapho uJesu ayemi khona uJesu wayemi phansi ecibeni elikhulu ngalokho kusana bonke abantu babebuthene enhle nabesifazane bawasha izitsha ngokukhulu kushesha basebehlalisa izingubo zabo emumva nayo yonke into ababengezukuyiwasha ngalolo suku behlela ukuze umuzwe ekhuluma uSimoni wayekade dobe ngenetha bonke ubusuku lapho futhi mhlawumbe wayengabambanga nhlanzi noma lutho waphuma wacabanga ngikholwa ukuthi ngizozwa nje ukuthi uthini wenyukela kuye wayewuhlobo lomfo obukeka ezinqaba iBhayibheli lathi akukho buhle esingamfisela bona wayengabukeki efana nenkosi ubuhle bungobuka devil njalo kunjalo impela futhi singahle singene kulokho kamuvanyana ngakho ke siyathola siyabona ukuthi uKhayini wanikela ngani futhi siyabona ukuthi kwakuyini zulwini futhi sithola ukuthi lelizwe liyini lingubuhle obuyise nani iHollywood seyengamele namhlanje ngisho nebandla yebo umnumzane ngumqondo wamanga kaDevil phakathi nobuhle benkosi ebungceleni namandla hayi ungopende nophawuda nezikhindi nayo yonke enye into abazama ukuyigqoka nokuy enza kusebuhleni bobungcwele nokulunga asisibo abalelizwe singabomuntu ongaphezulu lapho kuhlala khona kulunga maphakathi yebo bangeke bazihlobise ngalokho eningi kakhulu ithelevishini kanjalo njalo Ngakho manje ke sithola ukuthi uSimoni wenyukela ebukhoneni bakhe futhi nakho kumi lowo uAndrea amkhola ukuthi uMesiya futhi njengoba uJesu wathi nje angambheka uSimoni wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona wazi ngaleyo nkathi ke ukuthi lo wayengubani kwakungekho hlaya lokuthi akukhona uNkulunkulu ekhonjiwe futhi khona lapha empalweni isimilo sakhe esifanayo ukuba uJosefa wayebheke emumva nje lapho wayesekubona lokho uJesu ngenkathi eshumayela lapha emhlabeni wathi hlolani imibhalo kuyonithi nokuphila okuphakathi yiye fakaza ngami kuba nje babefulathele basuka emthethweni umthetho wawungowalolo suku futhi babephila kulolo hlobo lokubenyezela ukuchopha amehlo kodwa napho namhlanje abakwazanga ukubona umphalo ukhonjwa khona lapho futhi behluleka ukubona futhi bakwenzile kuyo yonke iminyaka futhi bayokwenza kulona nawo akukho okunye kwabo abangakwenza kubekezelwe ukuthi bayokwenza ngakho bayokwenza ayikho indlela yokugegela unyaka waseLaodikeya uyokwenza into efanayo manje mphekisiseni nango emi lapho wayesethi manje kale singenayo umprofethi iminyaka engamakhulu amane futhi nango umuntu ongitshela ukuthi ngingubani nokuthi ubaba wami omesaba uNkulunkulu wayengubani lowo uMesiya manje siyatshela ukuthi uSimoni wayengazi lutho futhi engumuntu ongafundile kodwa wenziwa inhloko yebandla Siyathola kwakukhona oyedwa emilapho ogama linguFilipu futhi wakubona lokho futhi wayekade enezifundo zeBhayibheli nendoda ethiwa nguNathanayeli. Uma uzomaka lapho uJesu ayekhona kuya lapho afumana khona uNathanayeli kwakungamamayela ayishumi nanhlanu lolo uhambo oluhle losuku ngakho ufanele ukuthi wagijima ejikeleza lapho ngale kwegquma kanjalo. Manje sizobona wathi Nathanayeli ngenkathi ehlangana wathi uyazi kanye sinezifundo zeBhayibheli yebo awu manje kade sikholwa ukuthi sekuyisikhathi sokuba kwenzeke into ethize izimiselo zesikhathi ziyaguquka futhi sesiyisikhathi sokufika kukaMesiya ngoba kade singenamprofethi manje iminyaka engamakhulu amane futhi uMalaki wasitshela ukuthi uyothumela umanduleli phambi kwethu futhi ngikholwa ukuthi lo nguJohane. Manje siyazi uma nibona isibonakaliso seBhayibheli sangeqiniso kunephimbo leBhayibheli langeqiniso emva kwaso uma kungekho phimbo eyilandela isibonakaliso iphimbo elidala nje elifanayo lesayensi yezenkolo khohlwa yilo aliveli neze kuNkulunkulu. Likhona njalo watshela uMose uma bengaye kukhona isibonakaliso sokuqala bayokholwa iphimbo lesibonakaliso lesibili kuzofanele kube khona iphimbo elinesibonakaliso uqobo futhi uma kuyiphimbo elifana edala lesayensi yezenkolo khohlwa yilo senivele nibe nalo lelo into ethize uNkulunkulu uzama ukuheha ukunaka kwabantu ngesibonakaliso bese kuthi ke abanike iphimbo okusemva kwesibonakaliso. Kufanele kube iphimbo langokombhalo uMose wayengeke alikhole kanjalo noPawulo wayengeke esendeleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko ngenkathi ebone lesibonakaliso saleyo nsika yomlilo wamemeza kakhulu nkosi lelo Juda lalingeke neze libize noma yini enye into ngenkosi kodwa inkosi uqobo lwayo. Wathi ngubani? Wathi nguJesu futhi kulukhoni kuwena ukukhahlela ezinkandeni. Niyabona sesibonakaliso sasilapho futhi nanto iphimbo lesibonakaliso lalilapho. Manje ke bukani ukuthi wathini? Bukani phezisani inkonzo yakhe kusukela lapho uqhubeke ukuthi wenzani futhi nizobona ukuthi liphathwa kanjani ibandla. Manje siyathola ukuthi lapho wakhonjwa kuSimoni. Manje ke siyambona uNathanayeli sizomletha ngapha. NoNathanayeli wathi manje awume kancane manje ufanele ukuba nephutha khabo anginalo iphutha uyamazi lo mdobi omdala esasivame ukudoba naye ezansi lapho na yebo uyazi wayengakwazi ngisho ukusayina igama lakhe kunjalo kuleyo receipt yenhlanzi ngaleso sikhathi. Ngenkathi enyukele ebukhoneni balokhu engikwazi ngokuthi kungumesiya manje ngifuna ukukubuza Nathanayeli uyisifundiso esikahle sasesikoleni umHebheru olungileyo nomfundi okahle weBhayibheli uyoba yini umesiya nxa efika na awu uyoba ngumprofeti ngoba iBhayibheli lathi awu ubungathini ukuba bengikutshele ukuthi watshela leyo ndoda uSimoni ukuthi wayengubani ukuthi uyini owakhe ukuthi wayengubani baba wakhe la naye ngakukhona lokho awu asihambe siyothola asihambe woza futhi ubone yabo ukhona ukuthi ungavele Nazaretha na washo wathi woza futhi ubone lowo ngumbuzo omuhle ungahlali ekhaya futhi ubugxeke woza futhi ubone ngesingawe wathi woza letha iBhayibheli lakho futhi uyihlolisise nangu eze kukhona ukuthi ungavele Nazaretha na wathi woza ubone. Futhi ngenkathi enyukela ebukhoneni bukaJesu uJesu wambheka manje wathi bheka umIsrayeli ongekho nkohliso kuye wathi Rabi uze wangazi nini na wathi ngakabizwa nguFilipu uphansi komuthi ngakubona. Wathi Rabi uyindoda yaNkulunkulu wena uyinkosi kaIsrayeli ngani isimilo sakhe samkhomba. Ngani amaHebheru isahluko sesine ivesi leshumi nambili kuyasho ukuthi izwi kaNkulunkulu linamandla kakhulu libukhali kakhulu kunenkemba esikade ukuthi zombili ihlaba lahlukanise futhi lahlulele imicabango nezizinto zenhliziyo. Yilokho abaprofethi abakwenzayo futhi babeyizwi onyakeni wabo kodwa lapho kwakungukugcwala kwezwi niyabo babenguye owayekwazi ukubatshela okwenzekile bahlulele micabango nokuthi kwakuyini nokuthi kuyini nokuthi yini ezayo ngakho nango wayemi lapho. Oh kwakuna abanye babo abama lapho bathi babefanele banikeze impendulo ebandleni labo babefanele bakwenze ngoba lapho imisebenzi yamandla wawenziwe futhi babengenakuphika. nabo basebevele benokuphiliswa philisa mayelana nokuphiliswa babe nechibi lasebethsaida enta lapho niyazi bona ibethsaida bangena kulelo chibi basebephiliswa babe nokuphiliswa ngokukaNkulunkulu kuyo yonke iminyaka kodwa lapha kwakukhona umprofeti babefanele bakwenze niyazi ukuthi bathina lo muntu ngobhelzebhule umbhule wenza ujesu wathi ngizonithethelela ngalokho kodwa nxa umoya ongcwele efika komunye unyaka ukwenza izwi elifanayo emisebenzi owodwa izwi elilodwa eliphambene nawo alisoze lathethelelwa hhayi kulelizwe noma ezweni elizayo lokho okuhlambalaza ukubiza umoya kaNkulunkulu ngomoya ongcolile okwenza umsebenzi kaNkulunkulu kucabangeni kanzima ngempela lokho manje khumbulani kugcineni lokho emqondweni wenu yebo wakhonjwa kanjalo-ke izolo lowo kwakungujesu izolo futhi uma enguye namhlanje ubezokwenza okufanayo wazenza qobo lwakhe waziwa kanjalo njengomesiya bamazi kanjalo ngalowo msebenzi bukani lokho yi kunohlobo oluthathu kuphela izizwe ezintathu zabantu leso yijuda owezizwe nomsamariya nalowo nguhamu ushemu nabantu bakajafete manje uma silikholwa ibhayibheli bonke bavela taneni kaNowa nalelo yiJuda owezizwe nomSamariya manje wezizwe wayengabheke sama naMesiya sasinesagile emhlane wethu futhi sikhonza uNkulunkulu wabahedeni thina Anglo-Saxon kanjalo njalo ngalezo zinsuku sasingabahedeni amaRoma namaGreki kanjalo njalo sasingabheke Mesiya kodwa amaHebheru ayekubhekile futhi ukhumbulani usondezeni lokhu manje ubonakala kuphela kulabo abambhekile ubonakala kuphela kulabo abambhekile uzenza aziwe kulabo abambhekile futhi wazenza waziwa kumaJuda izikhathi eziningi masiqhubeka kamumva evikini sithole eziningi izimilo kodwa khona manje kunomsamariya bambhekile futhi ngakho wayesendleleni yakhe ebheke ezansi Jericho ngakho wayefanele enyuke ngendlela yasesamariya futhi ufika emzini wasesikari cishe ngeleshumi nanye nqo noma eleshumi nambili futhi wathumela abafundi emzini uyothenga ukudla besahambile owesifazane onegama elibi wasemzini waphuma mhlawumbe intombazane enhle wayekade cishe niyazi wayekade exoshwe ngabazali bakhe nayo yonke into futhi wayekade engabonanga lutho ebandleni ngakho nje waziphilisa ngendlela embi ngokuba namadoda amaningi kakhulu futhi uze emthonjeni futhi wawukhona uJesu ehlezi lapho iJuda cishe wayebukeka emdadana kunalokhu ngempela ayeyikho ngoba wayenamashumi amathathu kuphela futhi siyathola kuJohane ongcwele wesithupha ukuthi basho ukuthi wayebukeka sengathi wayenamashumi amahlanu bathi awukevi eminyakeni engamashumi amahlanu ubudala futhi uthi ubone u-Abrahama nawo wathi engakabikho u-Abrahama ngikhona niyabo kodwa kungahle ukuthi umsebenzi wakhe kungahle ukuba wawenze ubunzima obukhulu kuye nango wayelapho ehlezi ngale encike udonga nalona wesifazane uyenyuka wayesithatha encane nina enine ezansi lapho enengizimu isigwedlo niyazi nesindingilezi isekhona imithombo emidala emincane ekhona lapho futhi indlela efanayo futhi kungokubonakala nxa zonke okuncane okufana nakho futhi wehlisa le mbiza yamanzi ifanele ukubabona labo besifazane nina besifazane nikhuluma ngokuhamba ngokuyikho ngike ngababona bethatha lezo zimbiza ezimumatha cishe amagalane amahlanu futhi bazithatha futhi bazibeke phezulu ekhanda labo eyodwa phezulu lapho abeke eyodwa enqulwini eyodwa neyodwa kwenye bese behamba ngqo becukisana futhi bangachithi sho iconsi bahambe nje kahle njengoba nihlale nibona manje empumalanga niyabo abesifazane ababi nabesifazane abalungileyo abahambisani ndawonye kwehlukile lapha kodwa angeke lapho uyaphawulwa yilokho kuphela uma eke waba nendoda engesiyo akabe esahambisana kodwa lapho koniwe ndawonye konke lapha manje siyathola kodwa lapho kwakungenjalo ngakho wayengenakuza nezintombi zasekuseni wayedingeka enyuka ecishe emini ukuba akhe awakhe amanzi ngakho waqala ukwehlisa imbiza yamanzi kodwa kwakukhona imbewu emiselwe ngaphambili kulowesifazane omncane wehlise leyo mbiza yamanzi wayesezwa indoda ethi ngiphe amanzi ngiphuzise waphenduka wayesekalaza wabona leli juda leli juda mhlawumbe indoda ephakathi nendawo angazi ukuthi yini eyayisemicabangweni yakhe ngaleyo nkathi ngakho wathi ngani akweselwe isiko kuyijuda futhi ucele kimi wesifazane wasesamariya niyabo wayengazi ukuthi kwakuyini wavele nje mhlawumbe indoda mhlawumbe iyamqinela ngakho wathi akulona isiko kini ningabajuda futhi ngakho ingxoxo yaqhubeka wayezama ukwenzani na wayezama ukuheha ukunaka kwakhe ubaba wayemthumele enhla lapho kodwa manje wayefanele athole ukuthi kungani enhla lapho babebheka uMesiya wayesevele ezikhombile namajuda manje nangu namasamariya wayesethi akusilo isiko kuwe ukuba ucele kimi wesifazane waseSamaria okunjalo ngakho wathi kodwa kuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ubeyocela kimi amanzi ngiyokunika amanzi amaningi ungezi lapho kuzokukha futhi bahamba bexoxa ngokukhonza emva kwesikhashana wathola ukuthi yayini inkathazo yakhe sonke siyazi ukuthi yayiyini amadoda amaningi kakhulu wambuka wathi sifazane hamba ubize indoda yakho bese uze lapho wathi anginandoda wathi ukhuluma iqiniso ngokuba ubona isihlana le othala nayo manje ayisiyo eyakho Lesizani lo wesifazane bukani amehluko phakathi kwakhe naleyo nhlangano lesizani njengomuntu ngamunye lesizani lawa Paris bathi lo muntu ungubhetapule bukeni hayena waphenduka wathi Kothi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena nakho lokho ukhanya niyabo ngenkathi indoda lezi thelembewini nohlobo oluyilo uzoveza ukuphila ngokuqiniseke impela nje njengezwe kwashale umbeki kuleyo nhliziyo encane yesifebe wathi Nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena manje siyazi ukuthi sibe namakhulu eminyaka selokusaba nomprofethi futhi siyazi ukuthi nga uMesiya efika simbhekile futhi nga uMesiya efika yini lento azoyenza lezi zibonakalayo zikaMesiya nibona kwakungumesiya waye kuMose kwakungumesiya waye ku-Enoke kwakungumesiya waye kuyo yonke iminyaka nguyena izolo namuhla laphakade nguKristu ngaso sonke isikhathi wathi ngiyazi siyazi ukuthi nga uMesiya efika yilokho azokwenza wathi nginguye okhuluma kuwe Oh hey phezu kwalokho wawuyisa imbiza yamanzi wagijimela emzini wayesethi wozani bona umuntu ongitshele engikwenzile kungeyosiya yini uMesiya lona impela na nabantu balowo muzi ngaphandle kokubona kwenziwa wonke umuzi wamkholwa kunjalo ngani isimilo sesimo sakhe salokho ayeyikho wakhonzwa kulowo muzi wasesikari wakhonzwa uMesiya kaNkulunkulu ngesimo sakhe isimilo sasikuye isizathu waye nguNkulunkulu wabaprofethi waye ngumprofethi obonakalisiweyo bethela nje enjalo kusukela phansi onyakeni ofanayo futhi uma enguye izolo namuhla naphakade manje usheshise bese ngivala siyatshelwa kuZakariya weshumi nane elesithupho nesikhombisa ukuthi kuyoba khona usuku umprofethi waprofetha ukuthi zingebizwe ngemini nobusuku ngoluwaqabele oluhwantabele usuku olumnyama kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngokukhanya ibhayibheli lasho njalo manje bukani sengivala ngokomumo wezwe ilanga liphumela kubantu basempumalanga kuqala liphuma empumalanga futhi lisho entshonalanga manje ngilandeleni nisondele iphucuko ihambisane nelanga sonke siyakwazi lokho asikwazi na libe njalo nevangeli Ivangeli laqala empumalanga livela empumalanga lawela layongena eGermany lawela iMediterranean layongena eGermany lasuka eGermany lawela umgudu waseEngland layongena eEngland ukusuka lapho lawela iAtlantic layongena eUnited States ogwini lwasempumalanga futhi lihambelaya ogwini lwasentshonalanga manje impumalanga nentshonalanga sekuhlangene Nelanga lifanayo eliphuma empumalanga yilanga lifanayo elishona entshonalanga manje bekisayo indodana isan ESON iphume njengomesiya kubantu basempumalanga futhi manje sibe nosuku selokhu kwaba sekuhambeni kwayo lwamahlelo nokuhlangana ndawonye nokunjalo kanjalo sibe lokukhanya okwenele njengosuku oluhwaqabele uma ilanga lifihlwe ngamafu futhi babekade benamahlelo sakhe izibhedlela sakhe izikole sakhe izinhlangano senze zonke lezi zinto ngayo impela nje indlela ezifanele sikwenze ngayo kodwa kwathi ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya lowo Jesu ofanayo emandleni akhe avukileyo ayovuka futhi njengoba athembise kumalaka wesine njengoba athembise kuJohane ongcwele weshumi nanye eleshumi nambili njengoba athembise kuLuka weshumi nesikhombisa njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufeni kwendodana yomuntu bukani ukuthi kwenzekani emihleni yaseSodoma u-Abrahama lo owayenesithembiso sendodana ezayo lapho simthola ezansi lapho futhi siyasibona isibonakaliso esenziwa ezansi lapho eSodoma sibonile ukuthi kwenzekeni futhi niyazi asikaze manje lapho uloti wayengumfanekiso webandla lemvelo ezansi eSodoma inhlangano futhi babe nesithunywa ezansi lapho kwakukhona izithunywa ezingangezimbili ezehlela lapho uBilly Graham noOral Roberts besimanje Futhi niyazi ukuthini asikade sibe khona isikhathi emlandweni webandla lapho umuntu ake athunyelwa khona emhlabeni jikelele ebandleni negama lakhe liphetha ngo HAM kuze kube lesi sikhathi uBilly GRAHAM izinhlamvu ezisithupha UABRAHAM izinhlamvu ezisikhombisa Kodwa uBilly GRAHAM uphumele lapho ngo eSodoma ebakaza le futhi babize phandle kodwa khumbulani ngawukhona oyedwa ebandleni kamoya owaye ngaphandle uAbrahama obizelwe ngaphandle phesisana ukuthi hlobolulu lesibonakaliso alunikezayo akazange ashumayele okuningi kwevangeli wavele wabatshela nje ukuthi izithembiso sasiyini eziseduze ukuba yi futhi wathi uSara manje khumbulani wayenguSarai usungaphambi kwalokho futhi wayengu-Abrahama usungaphambi kwalokho manje wathi Abrahama A-B-R-A-H-A-M uphi u-S-A-R-A na hayi u-S-A-R-A-Y-I uphi uSara inkosazana umkakho uyise wezizwe na wathi usethele nemva kwakho wayesethi ngizonivakashela ngokwesikhathi sokuphila indoda edla inyama yethole yaphuza ubisi oluvela enkomazini futhi Idla maqebele ngwana ombila iphuza ubisi indoda inothule ezikutsheni zayo futhi ihlezi lapho efulathele ithende yathi uPusara umkakho na wathi usethendeni emva kwakho noSara wathi mina isalukwazi njengoba ngiyise eminyaka eyikhulu kudala njengendoda nomfazi sesayeka kudala ukuba nenjabulo nenkosi yami nayo isindala futhi nayo iBhayibheli lathi bekukile sekube iminyaka neminyaka wena amashumi amane nanhlanu eminyaka esadlule kunqamuka esikhatini noma ngaphezulu kwalokho mhlawumbe amashumi amahlanu nanhlanu eminyaka esedlule kunqamuka esikhatini futhi mina ngibe nenjabulo lendoda yami njengowesifazane usemusha na wahlekela ngaphakathi niyazi futhi lokho Yaye ngenzani leyo ndoda ikuleyo nyama yomuntu yathi uhlekeleni uSara na Kwenzekani na uAbrahama wabiza leyo ndoda ngokuthi Elohim uNkulunkulu somandla emelwe esidalweni esingumuntu Jesu Nkosi yethu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLothi kuya kuba njalo ekufikeni futhi bhekisisani lapho indodana yomuntu ibonakaliswa yenziwa yaziwa uLuka weshumi nesikhombisa lapho indodana yomuntu kwezinsukuzwa kugcina yembulwa khona indodana yomuntu yembulwa ivangeli layo likhomba njengoba kwenzeka emihleni kaLothi Ukani ukuthi benza kanjani manje izizwe eziphendukezelwe ohe bukani ongqingini futhi bukani ukuthi sinani manje ibandla liyiphucukuthi isizwe siyiphucukuthi nayo yonke into uNkulunkulu uyayibhodla kusukela phezulu eqhosheni phansi ekugcineni komhlaba yonke into iyiphucukuthi ngokomumowezwe kanti futhi na kwakuphathekayo inkundla iyahlelwa kusizweni isikhathi sokuba uNkulunkulu abuyele enyameni yomuntu izwe libukhali kunenkemba esikadangoti zombili nelehlulela imicabango nezizinto zenhliziyo ukuba libonakale enkundleni ukwenza uJesu Kristu abe nguyena izolo namuhla naphakade. Yizwe lithenjisiwe elabelwe lolu suku siphila kulolu suku noNkulunkulu lapha nathi ukubonakalisa lokho nokukwenza. Enza kube iqinisa sikhothamisa amakhanda ethu.
Heavenly Father,
Baba wasezulwini wathi kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Siyakubona Nkosi ngazo zonke izibonakaliso izizwe ziyehlukana uIsrayeli usezweni lakhe lendabuko kuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo. Izinhliziyo zomuntu ziyehluleka imiqondo iphendukezelwe yonakele ngakulo iqiniso. Njengojani nojamre bamelana nomose wena wathi umuntu owonakele ingqondo onikelwe ezedukisweni ukukholwa amanga futhi alahlwe yiwo. Kodwa wena wethembisa ngalolo suku ukuthi wawuzozenza waziwe iqobo lwakho indodana yomuntu yokwembula uJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade ngesimilo sesimo sakhe sifanayo esamkhomba kuyo yonke iminyaka. Kwangathi yena kulobu busuku uNkosi uNkulunkulu Jehova omkhulu Elohim angehlela kubantu bakho kulobu busuku uNkosi yehla futhi uzazise ukuze amakholwa akholwe ukuze abantu baqonde futhi bazi ukuthi wena usalokhu uhlezi uNkulunkulu futhi unguwe izolo namuhla naphakade futhi ke Nkosi labo abamiselwe ukuphiliswa nalabo abamiselwe ukuphila okuphakade bazofinyelela bese bebambelela Nkosi ngokuba lesi isikhathi sokuvakashelwa kwangathi singedlule ngeze ngicela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bangaki okholwayo ukuthi iqiniso lelo yivangeli namanje siphila kulolu suku naleyo yinto elandelayo. Uma kuyilo uNkulunkulu ubophezeleke ngokuqinisa ukulukhomba. Manje uma nizonginakisisa ngizothi ukuba late kancanyana nje nitshelile kulo busuku mhlawumbe imizuzu eyishumi nanhlanu sikhipha amakhadi omkhuleko o-A kulungile asiqale ngokushesha okukhulu u-A wokuqala ngizokubiza nje ube wedwa ngesikhathi ukuze ukwazi ukuma ngapha ngo uma uthanda u-A wokuqala ubani unekhadi lomkhuleko u-A wokuqala phakamisa isandla sakho manje uma ungakwazi ukusukuma ngizo abanye babo bazoza bakuthathe u-A wokuqala kulungile manje woza nje njengoba ubizwe inombolo yakho nje kulungile u-A wokuqala kulungile owesibili ungasiphakamisa isandla sakho na owesibili ikhadi lomkhuleko A owesibili phakamisa isandla sakho ungeza nenikazi na manje uma kukhona umuntu okhubazekile futhi engakwazi ukusukuma abangenisi bazokuqukula owesibili owesithathu phakamisa isandla sakho nje kuzokonga isikhathi ngokushesha impela uma uzobiza owesithathu ungasiphakamisa isandla sakho na khona lapha nenikazi owesine phakamisa isandla sakho owesine umkhuleko owesine woza kulungile owesihlanu ikhadi lomkhuleko lesihlanu khona lapha nenekazi elesithupha uyakwazi ukuhamba na okay lokho noma mthatheleni isihlalo siphansi lapho inenekazi liyagula ngiyacabanga noma mhlawumbe umyeni walo noma ngabe ubani obehlezi lapho nalo noma lithatheleni isihlalo lapho likulungile elesikhombisa elesishiyagalombili elesishiyagalolunye isishiyagalolunye ngithola ya lapha isishiyagalolunye isishiyagalolunye leshumi leshumi ikhadi lomkhuleko leshumi leshumi nanye leshumi nambili leshumi nantathu leshumi nantathu leshumi nane yehlela kwelinye icala ezansi lapho leshumi nane leshumi nanhlanu kulungile yana emva kwabo ngqo manje nje ake nime umzuzu nje laba baze babe semgqeni sibone ukuthi sikuphi lapha umzuzu nje manje bonke abanye benu bamba ikhadi lakho nje umzuzu nje manje bangaki kuleli bandla abagulayo futhi bengenalo ikhadi lomkhuleko na phakamisani izandla zenu kanje kulungile wonke angikhathali ukuthi ukuphi kulungile manje hloniphani ukusithoba nje manje bukani besalayinisa umugqa womkhuleko nonke nginakisiseni manje nifanele nikulalele enginitshela khona niyabo Kaphelani ngesinye isikhathi kwakukhona owesifazane uJesu wayedlula edabula izwe wayesewelela ngaphesheya kolwandle wayesengena endaweni futhi kwakunowesifazane owayenomopho futhi bonke abapristi nabo wayephandle babehlekisa ngaye kusobala futhi kwakunesikhetjane phandle lapho esasimkholo futhi wayedabula esixukwini nowesifazane wathi phakathi kwenhliziyo yakhe manje elisisani manje nilalele natha nini amen kulungile lona manje owesifazane niyabo uma yonke into ithikazisa kulokho okwenzayo uyabo wonke umuntu uyi angiphathelene nawe njengomzimba ngiphathelene nawe njengomoya umphefumulo uyabo futhi lokho kunyakaza unomqondo wakho uya kwenye indawo uyabo ngizama ukuthola ukubamba lokho Kuphelani manje kwakukhona indoda eyabuka uPawulu ikholwa ngokoqobo uPawulu wathi ngiyabona unokukholwa ukuba uphiliswe yabo manje kaphelani lona wesifazane lapho edlula lapha akakwazanga ukufika kuye bonke abantu babemgaxa woyonke into asithi nje ukusho nje ukusho manje wayengenalo ikhadi lokukhulekelwa futhi wayengezi ukungena emgqeni Futhi ngakho wonke umuntu hallo rabbi awusho umprofeti nasi sikholwa ukuthi kuzofika umprofeti kodwa angikwazi wena uyabo angiqinisekile ngizokhishwa ebandleni lami uma ngingakholwa yilogo niyabo futhi niyazi indaba endala nje efanayo iphindwa ngakho manje ke lona wesifazane omncane wakukholwa ngakho wedlula wathi Nyelele wayesethi uma ngingathinta imphetho wengubo yakhe ngiyosinda ngakho wamthinta manje uma noma ubani owake wabona ingubo yamaPalestina unengubo yangaphansi bese kuba ingubo yangaphandle eshibeka ikhululeke manje uma omunye wesifazane ethinte elinye lebhanti lakho wena kwesilisa umsila nje webhanti lakho kanjalo wayesesuka ehamba ubungeke neze ukwazi esixukweni esinjalo kuthiwani ke ngaleyo ngubo enkulu ilenga kude kangako kuye na futhi wayeguqe ngamadolo akhe futhi nje wathinta ingubo yakhe wayesebuyela emumva Jesu wama wathi ubani ungithintile na futhi bukani ukuthi uPetro wathini manje nezithuthulelo kuwo umbuso ngamanye amazwi asikubeke nje ngamazwi osuku lwethu ngani inkosi usho ezinye izinto ezimbi kakhulu kabi awu labo bantu bazocabanga ukuthi uyahlanya kukhona okungalungile wonke umuntu ukuthintile wonke umuntu wathi hallo rabbi awusho ngabe ungumphilisi ngokaNkulunkulu nawo njalo uthi awulinde nginendawo yamangcwaba egcwele abantu enta lapha uma ufuna ukuvusa wedwa wethu yenyuka futhi sizokukholwa uma uzokwenza lokho nabanye nje bengakuye nabanye bemelene njengoba kunjalo nje kuzo zonke izicuku niyabo futhi behlekisa nabanye bemkholwa Futhi uPetro wathi ngani wonke umuntu uyakuthinta ungayisho kanjani into enjengaleyo na wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphele amandla kuphumile amandla kimi lokho ngokuqina Bugani wakalaza ezethameleni wase eyamthola wesifazane omncane wayengena kufihla yabo wayenaleyo mbewu ilele phakathi lapho oh uNkulunkulu siphele umbewu yilokho sikufunayo khona manje wamthola wayesemtshela ngomopho wakhe wathi ukhola kwakhe kwakumphilisile Bukani nina nithi lokho ukuba wayelapha kulobusuku ngangiyokwenza into efanayo ukuba ubehambe wayehla edabula kulendlu kulobusuku niyakholwa ukuthi ukuba benimthintile beniyosinda na awu ake nginitshele encwadini yamaHebheru sahluko sesithathu kuyasho ukuthi yena khona manje ungumphristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu bangaki okukholwayo lokho ukuthi kuyiqiniso na yabo awu uma enguyena izolo namuhla naphakade ubengenza kanjani namhlanje na ufanayo njengoba enza izolo kunjalo na manje alidingi ukuba phezulu lapha kholwani nje futhi shonini lokhu manje Nkosi ngingi lokhu konke kuyaxaka kodwa indoda ekukhuluma kuphuma eBhayibhelini kuzwakala kwakuzwakala kuxakile kuyo yonke eminyaka kodwa kuhloleni futhi nibone uma imibhalo uJesu wathi hlolani imibhalo ifakaza ngami yabo Manje hlalani imibhalo lelo iqiniso sisezinsukwini zokugcina yonke imvelo ifakazisa ukuthi izinsuku zokugcina ibandla esibumbatheni salo nonke niya ekuhlatshweni okukhulukazi kwenkolo yonke yobuKristu masinya impela enhla lapha niyabo isifebe esingumama nje nawo onke amadodakazi akhe njengoba nje iBhayibheli lasho nithatha uPaul wesilo futhi ningakwazi niyabo singena kulokho kamumva Kaphelani manje sekhona uma singathola ubukhona bakhe lapha nina khona lapho ningenalo ikhadi lomkhuleko thintana ingubo yakhe ungumphristi omkhulu ukwenza kanjani na ngokukholwa kwakho na thinta ingubo yakhe bese ubona ukuthi akajiki yini bese enza into efanayo ayenza ngale yonkathi iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade lokho bekungakholeka kakhulu niyakukholwa lokho na kulungile manje wonke umuntu akungaxoxozeli umuntu manje macala onke zithobeni ngokuhloni ipha impela niyabo nifanele nimhloniphe umoya ongcwele ehloniphani indlela kuphela enyoke nithole noma yini kuNkulunkulu ukuhlonipha umlayezo wakhe uhlonipheni manje lalelani asithathe nje nonke nina ama-Methodist ma-Baptist ma-Pentecostal ne-Katolika nawo onke thathani inkolo yenu nje ihlelo lenu bese nilibekela ngapha eceleni imizuzu embalwa bese nithi uma eyizwi izwi lehlulela emicabango osenhlizweni lowo kwakungumesiya izolo lowo nguye namhlanje kuzofanele kube nguye futhi wakwethembisa namhlanje manje nanti inenekazi elincane limi lapha manje akunganyakazi umuntu uhloniphani ngokuzithoba impela nje futhi nime nithule tu manje mina ngesiphiwo manje isiphiwo asisiyo nje into oyithatha njengembazo yokuhlapa bese uhamba uyokhapa futhi ugawule lokho iphutha isiphiwo ngokwazi ukuthi wena uqobo uthetha kanjani endleleni ukuziphumuza wena uqobo bese nje bese uzikhipha wena uqobo bese kuthi ke uNkulunkulu eyangena bese kusebenzisa ngendlela afuna ngayo isiphiwo singesokuba uzithethise wena uqobo endleleni niyabo hayi into oyifaka esandleni sakho uhambe uyogwaza futhi uhlabe lokho akusuye uNkulunkulu niyabo into esiyenzayo ngokuba nje uzithethise wena uqobo endleleni bese ke umongcwele ungena bese uyosisebenzisa noma ngayiphi indlela afuna ukusisebenzisa ngayo manje kufanele uzithethise wena uqobo endleleni akulandaba ukuthi uNkulunkulu ubengenzani lapho kufanele akwenze kuwe futhi akulandaba ukuthi ubengangicoba kangakanani mina kufanele acobe wena uma engakwenzi imisebenzi eminingi yamandla wayengenako kuyenza Manje ngikhona ukuthi ukhona engibonile umfanyana ubukeke sengathi uhlale ngapha esihlalweni esinamasondo noma ukuthize bengicabanga ukuthi ngibone indoda emumva lapho akunandaba ukuthi kuyini ukuthi ukuphi manje kholwa nje nangu owesifazane omncane uzofanele uhlale lapha egebile ngaleya Manje khumbulani ngingeke ngaphilisa umuntu ayikho into ukuthiwa noma yimuphi umuntu ephilisa nguNkulunkulu bangaki okukondayo lokho manje na ukuphilisa sekuvele kuthengiwe kufanele ukuthole ukuba ukhole ukuthi ubukhona bakhe bulapha ukugcina izwi lakhe manje uma nginitshele izwi lakhe ukuthi wethembisa ukwenza lokhu futhi nonke niyakukholwa manje uma ekwenza lokho kumkhomba lapha manje nango wesifazane emilapha inenekazi elincane liselisha kakhulu kunami futhi nazi isithombe sikaJohane ongcwele wesine owesilisa nowesifazane babonana okokuqala siziyambi ngiyethemba ntombi sinjalo na komunye nomunye sinjalo manje ngifuna izethameli zibuke angilazi angikaze ngilibone lilizwile nje likusho angilazi alingazi nakho simi manje kungahle kuba liyagula lingahle kuba likweze izimali kungahle kube inkathazo yezasekhaya kungahle kube ngokomunye umuntu anginawo umqondo umncane angimazi wesifazane angikaze ngimbone kodwa ukuba uKristu ubemi lapha egqoke lesudu angipha yona manje futhi uma ethi uyagula uma ubengathi Nkosi ngangiphilisa na ngani ubezophendula ngo futhi akukho angabe esakwenza futhi amtshele ukuthi usevele ukwenzile bangaki okukholwayo lokho na Niyabo, ubenga yeka kwenze, kodwa ubenga azikhomba yena, uqobo engumesiya, ubezokwazi lokho ngoba, ubezokwenza lokho, abe nesimilo sesimo esifanayo. Manje, bekungebe yimi uma enze lokho ngoba, kuqala kwakunguNkulunkulu, ethikeni yomlilo, uNkulunkulu ngaphezu kwethu, bese kuba uNkulunkulu enathi kuKristu. Manje uNkulunkulu kithi, niyabo, amadodana kaNkulunkulu, esimweni sobuntwana, uKristu azela ukuzosenza ukuhlenga izingxenye ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu njengoba enza ekuqaleni. Manje uma izwi lakhe lihlala phakathi lapha futhi nginitshele iqiniso futhi yilokho nezwi liphakathi lapha enhliziyweni yami, khona-ke uNkulunkulu uzozikhomba yena uqobo njengalokho kuyiqiniso. Manje-ke lokho kufanele kwenzeni kuleli bandla na? Kufanele kwenzeni uma nibona umbhalo khona lapha phambi kwenu na? Manje ngifanele ngikhulume kowesifazane ngoba kade ngishumayela ukuba nje ngikhulume kuye nje umzuzu uze umoya ongcwele unyakaze bese kuthi-ke nonke niqala ukukholwa. Manje futhi sizonibona kusasa ebusuku. Manje niyabo lokhu lapha kwelinye izwe, elinye izinga, nivele nje anazi ukuthi kwenzekani nina noma ngabe ubani osempopweni, kugcineni nje kuye phezulu. Manje ngifuna ukukhuluma kuwe nje njengoba inkosi yethu yenza kowesifazane emthonjeni. Manje ngingowesilisa futhi wena ungowesifazane okuqala ukuba sibona emhlabeni futhi manje uma wamtshela ngifuna ungiphuzise amanzi noma into enjengaleyo, uyayikhumbula indaba na? Sewake wakufunda lokho eBhayibhelini na? Wakufunda na? Manje uma inkosi uJesu izokwenza into efanayo kulo busuku, izothi ukwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho noma okwenzile noma ukuthi uze ngani lapha, into ethize enjengaleyo uzokwazi ukuthi kuzobe kuvele emandleni athize aphezu kwemvelo. Ubuzokukholwa ukuthi kuyilokho engikukhombise khona ukuthi umbhalo uthi kuzoba yikho na? Bona kuzamazama komhlaba kuningi, sibona izwe likule nxushunxushu, sibona amahlelo indlela ayiyo, futhi sekuyisikhathi salokho kuba kwenzeke. Akusiso na? Uyakukholwa na? Hawu, manje uma ubezozikhomba yena uqobo nalokho, lokho bekuzoba uNkulunkulu, bekungebe yimi njengomuntu, ngingumfowenu nje. Manje wena ungumKristu, hhayi ngoba uthi ayidunyiswe inkosi, ubungaba ngumdukisi uma lapho usho lokho, uyabo. Kodwa uma bekunjalo ubezokwazi, niyabo. Kodwa ngiyawuzwa umoya wakho ungangazela iqiniso, ungumKristu. Manje uma inkosi uJesu izokwembula kimi ukuthi yini engalungile ngowesifazane, bangaki abazokholwa manje ngayo yonke inhliziyo yenu na? Manje ngibuke tate umzuzwana nje nakho kuza, uyabo. Manje njengi kufanele kube ngumbono, uyabo, kuzofanele kukubone ngenye indlela ngoba yebo mnumzane, manje nakho ku akadunyisa uNkulunkulu. Ngithatha wonke umoya ngaphansi lapha manje ngaphansi kokulawula kwami egameni likaJesu Kristu, hloniphani. Buka lapha umzuzwana nje nenekazi, ngibuke. Manje isikhathi senkosi ukusho okuthize noma yenza okuthize. Uma uzwa, uma wake wasibona leso sithombe salokho kukhanya kube phakathi kwami nowesifazane, futhi ulapha uphethwe isifo segazi, isifo sikashukela, uma kunjalo phakamisa isandla sakho, uyabo. Manje uma-ke omunye angathi athi ugagelile nje lokho, buka lapha ntombi, ungumuntu omuhle. Manje buka lapha, uyangikholwa ukuthi ngiyinceku kaNkulunkulu na? Uyakholwa angeke ngiphilise, futhi angazi ukuthi kuthiweni kuwe noma ngabe bekuyini, bekuyiqiniso, bekungesilo na? Nakho kunye ngibona intombazane encane oyikhulekelayo enokuthize endlebeni yayo, indlebe evuzayo, akunjalo na? Yebo kunjalo, uzophila. Manje hamba ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Khola tati, manje niyakholwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade na? Uma nikholwa nje, ibayi nokukholwa nje niyabo, ningangabazi, niyabo, lehlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Bangaki owaziyo ukuthi izwi lenza lokho na? IBhayibheli kukhombisa ukuthi benifunda iBhayibheli. Manje akunandaba ukuthi ukuphi ikholwa manje, ugcobo. Bangaki obone leso sithombe singilusi yenkosi esithathwe ngapha manje lokho kukhanya okufanayo akuqhelile ngamafitha amabili ukusuka lapho engimikhona khona manje niyabo ukwelinye izinga ningeke nakubona siphila kuphela ngemihlanu lona ngomunye manje hloniphani nje umzuzwana manje nathi nenekazi angilazi angikaze ngilibone sizihambi komunye ngiyethemba futhi lokhu ngokubonana kwethu kokuqala futhi nje owesilisa nosifazane futhi uma bengingakwenzela noma yini impela bengingakwenza kodwa ngingumuntu nje kodwa ngesiphiwo sikaNkulunkulu ngifuna ukukhomba ngifuna uJesu azikhombele uqobo ezweni engisanda kulishumayela nje ukukhombisa ukuthi ileli hora izwi elabelwe leli hora ukuthi sedlulile ezikhundleni zamahlelo silungiselela ukuya ohlwithweni ukuzama nje ukuthola ukukholwa kwabantu kuba bakholwe niyabo njengase sezivivaneni nje niyabo lelo nje elihloko elingazange lifike ngaphezulu emalini yenu $8 inaso niyabo manje leyo nkonzo netshe elihloko lapho elalikhona phansi lelapha kwiluthela uWesley futhi kwethe njalo nje kuyi kungesiyo imfundiso yesivivane manje niyabo ngikhombisa lokho nje kube ngokubonisa ngokwenza lelo nje elihloko lizofanele liphelele kakhulu njengawo onke amanye lize lenele ngokuqonda ngqokuso inkonzo kaKristu iyoba sebandleni lakhe impela nje njengaye kumoya uma efika ukuba athathe ibandla ukuhlenga yonke into bese liyenyuka yakukholo khona ngisho lokho nje ngoba ngiyaziphumuza kancane uyaboyi imibono inzima lowo wesifazane oyedwa wathinta ingubo yakhe wayesethi ngiyabona amandla naleyo kwakuyinto dana kaNkulunkulu mina ke isoni save niyabo uyaqonda na manje uma inkosi uJesu izokwembula kimi izinkathazo zakho uzo manje ungethuki lokho ngeke kukulimaze unokuzo okuqakile ngempela uyabo lokho kungenkathi lokho kukhanya kuzinza phezu kwakho manje uma lokho ukuze abantu bezokwazi phakamisa isandla sakho ukuze okumnandi ngempela ukuzwa okukahle ngempela uyabo nje kuhambe phezu kwakho manje ubungeke enhlobo ukufihle ukuphila kwakho uphethwe isimo sesifo samankanga futhi lokho kunjalo unomuntu othile enhlizweni yakho omkhulekelayo kulungile nomzane lowo ngumyeni wakho nalowo myeni unenkathazo ngamehlo akhe okwabangelwa isifo sikashukela futhi lokho kunjalo impela uyabo kulungile manje kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi nobabili niyakholwa na kulungile mnumzane manje ke ngokukholwa kwakho makube kuwe dadewethu inkosi ikubusise yiba nokukholwa ungangabazi ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje sizihambi futhi nomunye yakukhola lokho namanje ukuma ebukhoneni bomuntu ungekwenzi uzizwe kanjalo uyabo uyazi ukuthi kuyinto engaphandle kwami mina nje nginjenge njengaleleyo desk nje lapho i-desk nje futhi mina ngingumuntu nje kodwa uyakhola ukuthi usebukhoneni bakhe hayi obami ubukhona bakhe na ngiyabonga uyabo uyakukholwa ngempela lokho nawe futhi ufanele ukukholwa ngoba ngibona isithunzi uyabo manje ufanele ukholwe manje uphethwe izinkathazo zangaphakathi izitho zangaphakathi ubenokuhlinzwa kunjalo wahlinzwa futhi akulungi bekusalokhu kuhlupha kunjalo impela manje ke unezinhlungu zekhanda ezinzima lapha ezikuhluphayo manje uyazi into ethize izofanele izazi lezo zinto ayikwazi na uyakhola manje ukuthi ungakwemukela na uyakukholwa na kulungile hamba ukwemukeleke egameni lenkosi uJesu amen wonke umuntu manje khulekani uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayembula kimi into oyifisayo na ungakukholwa ke ukuthi bekungenzeka lokuqhubu ngiceleni kuwe belingasuka na kulungile manje ke hamba ukukholwe bese kuthi ke kuzokwenza ngiyazi buthakathaka ngifuni ukuhlalisa kungedluli engingakusiza ngakho uyangikholwa ukuthi ngingeka uNkulunkulu na uyakholwa ngisahambi kuwe futhi asazani. Uma bengingakusiza, bengingakwenza impela nenekazi, bengingabe ngingahamba ngezinyawo, ngigaqe, ngiphushe ikota ngekhala lami emigwaqweni yedolobha ukuba ngiwusize ngoba usemusha futhi usibekelwe. Sengiyaqonda manje emva kokuba sengikhulume kuwe futhi ngasho lokho, uyazi ukuthi yini engalungile, ngakho uyazi ukuthi ufanele ufe masinya uma ungenzelwa into ethize. Unokugula kwabesifazane kwabesifazane kwakho futhi isimila ngomdlavuza, futhi ufanele ufe masinya uma uNkulunkulu engakusizi. Kunjalo uyakholwa ukuthi uzokuphilisa na? Buka Tate, lelo yilona kuphela ithemba lakho, likholwe khona manje ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uphilele umbuso kaNkulunkulu. Ngibeka izandla zami phezu kweninikazi elincane egameni likaJesu Kristu, futhi ngilahla udeveli othatha impilo yalo kwangathi angahluka kulo, futhi kwangathi le ntombazane ingaphila ngenxa yombuso. Amen. UNkulunkulu akubusise Tate, kukholwe manje ngayo yonke inhliziyo yakho, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Okunye ethunzi, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaliphilisa futhi alisindise, alisuse kuwena? Ube nokuzwa, uxakile ngenkathi lokho kunakekelwa, awuzange na lona ngempela empeleni lisukile kuwe khona lapho? Kunjalo manje kukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi lizodeda kuwe. Hamba ukholwe, uNkulunkulu akubusise, kulungile. Ngibuke Tate, ufuna kuhamba uyodla ukudla kwakho kwakusihlwa futhi uzizwe ukahle ngakho futhi na? Qhubeka nje leso silonda sizosuka kuwe futhi uzophiliswa futhi kulungile. Bheka ngapha nenekazi wethu, sayini na? Unesimo sokugula kwemizwa sekuyisikhathi eside kukuhlupha. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa kulokho kugula kwemizwa futhi enze amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye alezi zithameli angangazeliswa yinto efanayo khona manje, futhi lokho kunjalo impela. Uyabo, ufuna indawo yokubeka unyawo lwakho njalo wena bonke bakutshela ukulihlakanipha futhi ukholwe lokhu lokho, kodwa kufanele ube nendawo yokuqalela ukuyo khona manje. Kukholwe, uzokukholwa na? Izwi likaNkulunkulu lithi ukhululekile. Uyakukholwa na? Kulungile, hamba futhi ukhululeke kuleyo nto. Kulungile, uNkulunkulu akubusise Tate. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilise sifo sikashukela futhi akusindise na? Futhi uyakholwa na? Yiba, ulokhu unyakaza nje uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu, ngizohamba futhi ngikukholwe ngayo yonke inhliziyo yami. Ukugula kwemizwa, inkathazo yamanenekazi, futhi unokugula kwabesifazane, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu anganenkathazo yesisu, futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusindisa. Nahamba ujabula uthi ngiyakubonga Nkosi. Ngibheke mnumzane, uyindoda enamandla kakhulu, kodwa lokho kukhuliswa imizwa ubuthakathaka kakhulu. Uyakholwa ukuthi kuzophela kulo busuku? Nahamba, kwemukele egameni lenkosi uJesu, kukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Yebo. Woza Tate, bheka ngapha. Yebo, ngiyakubona uzama ukusukuma, ukhubazekile eceleni kumbhede, unesifo samathambo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Qhubeka nje kukholwe futhi uthi, Jesu Kristu ngisindise, futhi kukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Tate wethu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa leso sifo sikashukela futhi akusindise futhi na? Kulungile, hamba uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Woza nenekazi, uzothanda ukwenza ukholwe ukuthi uzosangana. Kade ekutshela lokho, kodwa ungumkame mama, usukhululekile manje. Hamba ekhaya futhi ujabule, uJesu Kristu uyakukhulula. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathazo yesisu, kusindise. Nahamba ujabula uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Woza nenekazi, manje into efanayo ungabavumeli bakutshele lokho kuyisimo sokugula kwemizwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa kulo busuku na? Ilona themba lakho kuphela lokukwenza. Qala uhambe ujabula, weneme futhi umamatheka, futhi ube njengoba wawunjalo. Uyabo, ngiyakholwa ngazo zonke izinhliziyo zenu na? Bangaki okholwayo manje ngazo zonke izinhliziyo zenu? Ngiyakholwa, ngiyakholwa uJesu uyasindisa, negazi lakhe lihlanza mhlophe kunekwa. Ukholweni? Nithini ngani lapha ezithamelini? Ngiyakukholwa na? Khulekani manje nithi, Nkosi Jesu, indoda ikhelile kimi, abanye benu emumva phakathi lapha ndawo, kulungile, khulekani futhi nikukholwe. Endoda ehlezi khona emuva lapha inkathazo yenyongo uyakholwa uNkulunkulu uzoyiphilisa inyongo futhi akusindise na wena kulungile ukukholwa kwakho uthinte into ethize angiyazi kodwa ithinte into ethize uyabo elonenekazi lijabule eceleni kwakho lapho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphilisa isifo samathambo esibuwe nenekazi futhi akusindise na uyakukholwa na kulungile ungaphakamisa ungaba nakho okwakho lo ohlezi khona eceleni kwakho ngqono unenkathazo ngeso lakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa leyo nkathazo yeso futhi akusindise na kulungile uma ukholwa ungaba nakho futhi ohlezekeleni kwakho ngqo unenkathazo ngendebe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphilisa leso simila endebeni yakho futhi akusindise na ungaba nakho okwakho futhi ngikuphosela inselelo ukuba ukukholwe amen yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi kholwa nje yiba nokukholwa inenekazi lihlezi lapha libuka emumva lapho ngobukhulu buqotho lihlezi lapho liphethwe inkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa inkathazo yenhliziyo futhi akusindise nenekazi na uma ukholwa ungaba nakho okucelayo ya manje wena ubeke iduku lakho laze leyo ufika ebusweni bakho nenkathazo ngentamo yakho nangekholo lakho kubangelwe ingozi yemoto washayeka emotweni futhi ulimale etanyeni yakho nekolo uyakholwa ukuthi uzosinda na ungaba nakho okucelayo uthiwani phakathi ngapha omunye phakathi ngapha ufuna ukukholwa na nakho kuhlezi inenekazi lingibuka linokugula kwemizwa ngempela ihlezi khona lapho lingibuka leyo indodana yalo ehlezi eceleni kwalo enenkathazo yenhliziyo niyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoniphilisa nobabili niyakholwa phakamisani izandla zenu nithi ngiyakwemukela khona-ke ningaphiliswa egameni likaJesu Kristu izimilo zezibo zikaNkulunkulu zikhomba yena uqobo niyakholwa ukuthi ulapha namanga kamakholwa na bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye bekani izandla zenu phezu komunye ngamunye ke baba wethu osezulwini egameni likaJesu Kristu kwangathi uthevela angasuka kulezi zethameli futhi kwangathi angaphoswa ebumnyameni obungaphandle